ngiyabonga mfowethu Neveli, ningahlala phansi. Kuqala kade ngibatasatasa kakhulu namuhla, ngize ngaphuthelwa izinciko zabagulayo. Bekunabanye abantu ngezindaba zangasese ukuba bakhulekelwe ebengifanele ukubonana nabo. Kodwa manje abanye elinye lamaqembu, ngiyakholwa uBilly uthe belivele eCanada izindawo ezimbili noma ezintathu ezehlukene. Manje bangena lapha niyazi futhi bahlale emahotela, nasemahotela bamba ngezimoto njalo njalo ngaso sonke isikhathi. Futhi ngiyakobonana nabo, ngibonane nabo futhi ngibakhulekele ngena bevela ndawo zonke, bevela emhlabeni jikelele, ne-Asia, ne-Europe, nandawo zonke. Usuku nosuku uma silapha abantu bayangena kunabangaphezu kwamakhulu ayisithupha elistini abalinde izingcobiswane zangasese, futhi ngakho kuthi ukukwenza kube likhuni. Kodwa kunabantu ogula ngempela nokuphuthumayo ukuba bakhulekelwe, ngani ngizama ukuhlangana nabo nje. Awu, selokhu ngibe phakathi lapho nesigungu sabaphatheli ekuzweni okuncane nesigungu sami sabaphatheli lapha ebandleni, sidingeke sihlangane izuzweni embala edlule. Futhi ngaleso sikhathi kungivuthuze cishe ihora nohafu, futhi bekunabanye abantu ababefanele babelapha ngaleso sikhathi ukuba bakhulekelwe. Uma belapha ngithanda ukuba nomkhuleko wabo ngaleso sikhathi. Ngakho uma bethanda labo bantu ababefanele bakhulekele, awu uma nje bezokwenyuka manje ngenkathi umshayi wopiano noma ngabe ungubani ezozwa futhi asinike indlela encane yelithi inyanga enkulu manje seduze uJesu onozwelo. Manje labo abazokhulekelwa uma bethanda, bangaki obekhona engingamazi? Futhi ningabazalane ngiyethemba. Bazalane, ngizobuhlunga kakhulu emzimbeni wami uqobo. UJesu wakuthwala emzimbeni wakhe ezwa ubuhlungu ukuze abe uhlobo lukahle lomlamuleli, ngoba yena enguNkulunkulu waba yinyama ukuze ezwe ubuhlungu. Wayekwazi ukuzwa izinhlungu zobuthakathaka, futhi yingake efikele ukwenza ukubuyisana. Futhi kulokhu wathuma ibandla lakhe ukuba liqhube umsebenzi wakhe. Futhi nginokubazisa ngokuphakeme ubungcweti bezemithi yokwelapha, indlu kadokotela kanjalo njalo, bona nabathelela uNkulunkulu abaphe wona ukwenza izinto ezithize emzimbeni, ukuhlinza nokukhipha amazinyo eselibe libi nakanjalo njalo. Ngiyakuthokozela lokho, kodwa kufika isikhathi lapha sebe ngaleya kolwazi lwabo ababazi ukuthi bazokwenza njani, niyabo? Futhi ngicabanga ukuthi manje-ke sinelungelo eliphelele njengoba besingaba nalo kokwemvelo uma siye kudokotela wethu womndeni, mhlawumbe udokotela ngaphandle ezweni, omunye udokotela omdala okahle ophatha isiketekete futhi ahambe dabula endle ebusuku ukuba athole wena ukuba anyangane nawe. Futhi uma ehluleka kwazi uyoya komunye othe nje ukuphakama kakhudlwanyana kunoma yena enjalo, uyokuthumela kudokotela oyispesheli.
And now, if the specialist,
futhi manje uma udokotela especially engazi, ngiyajabula sinomunye umthombo inyanga enkulu.
And he doesn't fail this one.
Futhi akehluleki, lona akehluleki ngoba ungumdali qobo lwakhe. Futhi usenzele indlela manje ukuba bekukhona noma yimapha amandla okuphilisa phakathi kwamuqobo ukuba ngikwenze, bengizoza lapho futhi ngikwenze, bengiyojabula ukukwenza nje. Kodwa njengamandla okuphilisa anginawo, akekho omunye umuntu onamandla okuphilisa. Kodwa siyathunywa, niyabo, kuvela kuKristu ukuba sikhulekele abagulayo, osevele usebeke ukudiphoza amandla okuphilisa, niyabo. Futhi siyeza kuphela njengoba kwakunjalo ukubhala isheke kulokho. Futhi noma yini enicela kubaba ngegama lami, lelo isheke lingabhalwe lutho. Noma yini enicela kubaba ngegama lami, leyo ngiyoyenza. Isithembiso esinje phong ngeke nje kwehluleka. futhi ngibasizile abafundi odade bethu emhlabeni jikelele ngeza lamadeposithi noma ngeza lokhu kukhipha kulezi zimali ezingamaphepha ebhange lenkulunkulu egazini likajesu kristu futhi bekuphumelele impela ubehlala njalo ekhokhela futhi ngoba idipozithi ivele ilapho niyabo yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphilisile thina niyabo sekuphelile futhi siyajabula kulobu busuku ngokukholwa kwenu ngikholwa ukuthi ubhili ubengitshela ngokuthi umzalwane oyedwa uvela le ecanada noma ndawo ndawo futhi ngabe kunjalo na nguwemfowethu ovela ecanada na
And where are you from, brother?
Futi, ungwaku bomfowethu na?
Kendaville,
Indiana, Fort Wayne. Ngashadiswa eFort Wayne, ngikhumbula kahle. Ngaba nemihlangano eminingi lapho eRedgar Tabernacle. Ngiqagele niyazi ukuthi kukuphi. Futhi ngiyakhumbula ngisengumfanyana ngihlezi ezinyaweni zika Paul Rudder eRedgar Tabernacle njengomfundisi osemncane nje oyisitshuteni. Uyile lenkulu umfowethu uPaul wayeyiyo futhi wayenjalo nomfowethu Redika amadoda okukholwa umphefumulo wabo uphumule kulobu busuku. Futhi manje njengoba ngangise ngumfanyana ngizama ukuqhubeka abakushiyayo uJesu akushiyela ibandla lakhe kwehle njalo. Manje ngakho konke ukukholwa enginakho ngizela kunikhulekela. Futhi angizi nje mahlukhlofu azifuni neze ukuqhamukela ngaleyo ndlela cha bo lokho kulungile siza siyakhola ukuthi sizokwemukela sikucelile yabo sazi ukuthi uNkulunkulu kwethembisile futhi siza ngesiqiniseko enhlizweni yethu ukuthi uKristu wenza isithembiso nani bazalane uzame ukubeka ukukholwa kwenu phezu kwealtare nenza konke ningakwenza ngiza ukuzobeka okwami nokwenu kulobu busuku niyabo futhi manje sinealtare elikhulu elendlaleke ezibhakabhakeni futhi phezu kwalelo altare kulela umhlatshelo wethu indodana kaNkulunkulu niyabo Lilo umhlatshelo owophayo uNkulunkulu angebuke phezu kwalelo engalihloniphi niyabo ngoba lelo yizwi lakhe lo uyindodana yami ethandekayo yizweni ngizocela umfowethu Neville ilunga lethu elidala uma izoza ngaphambili manje kanye nami njengoba sihamba ngifuna lonke ibandla ukuba ke lona bekungumfowenu umyeni wakho indodana yakho yihle na ngowomunye umuntu ukhumbula akulithi na ngabo bonke ubuqotho esinabo sisendele kuNkulunkulu manje ngalaba bazalwane asikholomise amakhanda ethu
gracious heavenly father
Baba wasezulwini nomusa siletha ebukhweni bakho manje ngase altare lomusa nakuba simi ngase bentshini elincane lokhuni njengoba kwakunjalo lapha emhlabeni kodwa ukhole kwethu kusiphakamisele kwelikhulu ialtare elivuthayo ngaleya lapho uJesu iphunga elinuka kamnandi phambi kukaNkulunkulu umhlatshelo wegazi ovela eCalvary Wanqoba phezu kwakho konke kugula zonke izifo ukufa isihogo nethuna futhi wabuye wavuka futhi wenyukela ezulwini ukuba ahlale ngakwesokunene sobukhosi bakhe futhi thina ngokukholwa siyeza siziphamisela phezulu lapho emseleni kaNkulunkulu ukuba sithi phezu kwaleli altare kumdala omkhulu wamazwe nomhlaba semukele nkosi njengoba sisondela ngegama lenkosi uJesu Lapha abazalele bethu nomunye wabo vela enhla phezu kweFort Wayne lapha esifundazweni abanye bevela le eCanada ezansi lapha bazela lo mzuzwana nesizotha kunayo yonke kuphakathi kokufa nokuphila Nkosi nanga amadoda amabili asemancane nokho inkonzo eningi yakho ishiyelwe kuwo Nkosi amasosha amabili amaKristu akukholwayo Nesitha sidubula umthubisholo nalowo poison umthubisholo ushaye ndawo ndawo emzimbeni wawo futhi yabuyile ahlehlela emuva ezibhedlela somusa kaNkulunkulu enzela ukubuyisana ukuba aphiliswe ukuthi angasa sonele ngaphambili futhi nezihlangu ziphakeme eya empini
They've come to join the forces of prayer with us, Lord. And we go to meet the enemy.
Remember the Jesus Christ, turn him loose. Egameni lika Jesu Kristu atedele. Siyakuyala egameni lika Jesu Kristu ayekele ahambe. Angamaqhawe empi.
Hallelujah. And as your servant,
futhi njengendlu yakho ngiya phambili manje ukubeka izandla phezu kwawo ngokukholwa ngikholwa ukuthi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Kwasho inkosi yethu induna yethu enkulu yempi, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Lokhu ngikwenza egameni likaJesu Kristu kwangathi amandla okuguqula abophe umzimba walowo mfo wethu angamdedela egameni likaJesu Kristu. Amandla okuguqula abopha umzimba walo mfo wethu awamdedele egameni likaJesu Kristu kwangathi angasuka. Nkulunkulu Somandla, mdala wamazulu omhlaba, mqalisa ukuphila okungunaphakade nomnikezeli wazo zonke izipho ezinhle, letha izibusiso zakho phezu kwalaba esibabusisile. Futhi kulotshiwe emibhaleni ukuthi uma nithi kule ntaba ngqukuleka, ningangabazi enhliziyweni yenu kodwa nikholwa ukuthi enikushilo kuzofezeka, ningaba nakho enikushiloyo. Ikhona ukuthi ukugula kwabo sekuhambile emzimbeni wabo, manje kushiwo, manje makwenziwe. Amen. Egameni lenkosi uJesu ngikhola ukuthi senikhululekile. Egameni leka Jesu Kristu ngikholwa ukuthi senikhululekile. Amen.
Hallelujah. Does the church believe likewise?
Ngabe nebandla likholwa kanjalo na? Manje ke makwenziwe. Manje bangaba khona abanye phakathi lapho abangathanda nje ukukhunjula emkhulekweni. Ungasiphamise isandla sakho. Kulungile, asisondele kuye manje njengoba sibeka izandla phezu komunye nomunye khona lapho. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo.
Most holy God,
ngokulungwele kunakho konke ngokukholwa sibona uJesu, siyamkholwa emi ekhona uqaphela izwi lakhe. Futhi wathi lapho kuhlangene ababili noma ngaphezu ngegama lami ngiphakathi kwabo. Manje Baba osezulwini, makuthi amandla kaNkulunkulu Somandla thinde laba bantu Nkosi, njengoba izandla bazihlanganise nomunye nomunye zibekwe phezu komunye nomunye, ukuthi uma kokugcina kwashiwe ebandleni lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda. Wena wakwethembisa futhi siyakukholwa. Ngakho manje sekwenziwe futhi siyakudumisa ngakho egameni likaJesu Kristu. Amen. Futhi egameni likaJesu Kristu kwangathi amandla kaNkulunkulu angagcoba lamaduku aya kwabagulayo nabadingayo. Futhi njengoba ethunyelwa futhi ebekwa phezu kwabagulayo kwangathi kukafezeka ukuthi bazophiliswa. Siyafunda eBhayibhelini ukuthi bathatha kuPawulu ongcwele amaduku izindwangu, imimoya emibi yasuka kubantu nezifo zaphiliswa. Futhi Baba, siyazi ukuthi asisuye uPawulu ongcwele, kodwa siyazi ukuthi usenguye uJesu. Futhi sikhulekela ukuthi uzopha lesi sicelo ngenxa yenkazimulo yakho. Amen. Angazi noma ngabe kukhona amatepi asavuliwe noma cha. Avuliwe na? Uma engavuliwe ngithanda ukuba bawavule ngalesi sikhathi, ngiqagele iswishi iphakeme. Manje ngithemba ukuthi anginikhathalisi kulobu busuku. Ngiyaqala cishe ngengxenye ehora noma imizuzu engamashumi amathathu nanhlanu ngaphambi kwesikhathi.
And it's a Sunday school lesson.
Futhi manje yizifundo siyasenda esikole futhi ngicabange ukuthi mhlawumbe ukuthi bekungakuhle ukuba bengikuthephile lokhu lokho kusethezeni yami.
And we're fixing to go into a
futhi silungiselela kuyongena emkhakheni omusha ithabenakele elisha konke kusha. Futhi manje ngithanda ukufunda eminye imibhalo. Uma ninabantu nizothanda ukufunda nami, ngifuna ukufunda kuSamueli wokuqala isahluko sesishiyagalombili. Futhi sifuna ukuqala ngevesi lesine kuya kwelishumi. Bese kuthi-ke ukonga isikhathi leshumi nesishiyagalolunye kuya kwelamashumi amabili. Futhi nginamakhasi amaningana emibhalo nezinkomba ezibhalelwe lapha ukuthi uma ninabantu ninepeni nepensela noma okuthize iphepha eningathanda ukubhekisela kulena noma niyibhale phansi ningaba nayo noma umnumzane Magwaya uzoba netheyiphu.
And I want this tape dedicated to
futhi ngifuna le tape ihlukaniselwe abefundisi abazalane bami abefundisi ongangiqondisisanga ikakhulukazi abazalane bamabandla amahlelo futhi iningi onke angamahlelo. Le ndaba yami kulobu busuku ithi kungani ngimelene nenkolo ehleliwe. Futhi ngizofunda manje okwesendlalelo noma ukufunda kombhalo ukukwenza kube ngokombhalo ngempela. Ngifuna ukufunda kusukela kuSamueli wokuqala isishiyagalombili isine kuya eshumini bese kuba ngeleshumi nesishiyagalolunye kuya emashumini amabili. Ezethamelini zami ezibonakalayo ngithemba ukuthi uma seniya ekhaya ukuthi nizoyibhala phansi le mibhalo futhi nifunde ngokuqaphelisisa. Futhi kubazalwane abazobe belalela etheyiphini ngithemba ukuthi futhi anizukuyimisa nje itheyiphi uma kushiwe into ethize mhlawumbe elingeke nivumelane nayo kodwa nizofuna uNkulunkulu kuye nibone ukuthi ngabe ingokombhalo yini. Ngicabanga ukuthi sizikweleta thina khona nasemlezweni osuku.
All churches has Christians.
Ikhola ukuthi wonke amabandla namaKristu kuwo. Futhi ngempela ngikhulumi ngokumelana namaKristu.
But the reason that I have did what I have.
Kodwa isizathu sokuthi ngenze engikwenzile futhi ngasho engikushilo ingenxa yokuphefumulela kukaMoya ongcwele ezwini.
Now let us read.
Manje azifunde uSamuel wokuqala isahluko sesishiyagalombili siqale ngevesi lesine futhi sifunda eleshumi nalo kuqala.
Then all the elders of Israel gathered
themselves. Kwabuthana wonke amalunga kwaIsrayeli aya kuSamuel eRama.
And said unto him, Behold, thou art old.
Athi kuye, bheka uzumdala, madodana akho awahambi. Awahambi endleleni. Manje sibekele inkosi ukuba isahlulele njengezizwe zonke. Kepha leyo nto yabambi emehlweni kaSamueli. Lapho bethi siphe inkosi ukuba isahlulele. USamueli wayesekhuleka kuye inkosi.
And the Lord said unto Samuel,
Inkosi yathi kuSamueli, lalela izwi labantu kukho konke abakushoyo kuwe, ngokuba akusiwe abakulahlileyo, kodwa balahle mina ukuze ngingabi yinkosi phezu kwabo.
According to all the works which they have done since the day that
njengokwemisebenzi yonke abayenzileyo kusukela osukwini engabakhipha ngalo eGibhithe kuze kube namuhla bangishiya bekhonza abanye onkulunkulu benze njalo nakuwe.
Now therefore hearken unto their voice. Howbeit yet
manje lalela izwi labo kepha bayale impela ubatshela amalungelo enkosi eyakubusa phezu kwabo.
And
Samueli wabatshela abantu abacela kuye inkosi onke amazwi abo enkosini. Manje ivesi leshumi lesishiyagalolunye nelamashumi amabili okwesiphetho. Kepha abantu balawulalela izwi likaSamuel bathi, hayi, sifuna ukuba kube khona inkosi phezu kwethu.
That we also may be like all the nations.
Ukuze nathi sibe njengezizwe zonke, inkosi yethu isahlulele, iphume phambi kwethu ilwe izimpi zethu. Inkosi yayinezele izibusiso zayo ekufundeni kwamazwi ayo.
Now, as a Sunday school class, I would like to
manje njengeklasi likasonto sikolo ngithanda ukusho ukuthi sifuna ukuzama ukunakisisa impela ezwini futhi siyazi ukuthi ngezinye izikhathi izinto ezishiwoyo namabandla athize ukuthi zikhubekisa omunye ofundiswe ukuphambene nalokho abazingukuzwa. Isibonelo nje, indoda yangitshela ngolunye usuku engumngani wami ehlezi ikhona manje. Yathi ngenkathi usho Mfowethu Branham, njengokukhulu ukukholwa njengoba ngibe nakho kuwe futhi ngikholwa ngenkathi uthi sasingekho isihoko esiphakade, yathi kwathi ngiwe ngiphume esihlalweni sami ngase ngithi impela indoda inephutha. Yayisithi-ke usimisa isikhashana impela, wawusithi-ke sinye kuphela isimo sokuphila ukuphakade lezo zivela kuNkulunkulu futhi lokho sonke sikufunayo nebo. Futhi akukho mbhalo othi kunesihogo esiphakade, isizathu ukuphakade akuzange kuqale njalo akupheli neze. Ngakho iphepheli lathi isihogo sadalela udeve nezingelosi zakhe, ngakho asikho phakade. Kwakukhona isikhathi lapho sasingekho khona futhi kuyoba khona isikhathi lapho esingekho khona futhi. Kodwa bangahle bajeziswe phakathi lapho ngomlilo nesibabule nemigodi yomlilo izikhathi eziyiminyakanyaka, kodwa ekugcineni siyophela ngoba isihogo asikho phakathi. Futhi ukuba kwakukhona isihogo esiphakathi, ubuyodikeka ube nokuphila okuphakade kuba uphile esihogweni esiphakade. Futhi uma sasiphakade sasilokhu sikhona njalo, futhi wawulokhu usesihogweni njalo, futhi uyolokhu usesihogweni njalo, niyabo. Ngakho ayikho into enjalo. Ngakho niyabo, okuphakade akukaze kube nesiqalo noma isiphelo. Futhi sinye kuphela isimo sokuphila okuphakade, naleso sikuNkulunkulu sivela egameni lesiGreki zoe, okusho ukuphila kukaNkulunkulu uqobo. Futhi uma sizala ngokusha ngomoya kaNkulunkulu siba phakade noNkulunkulu ngoba sinengxenye yokuphila kwakhe okusenza amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Khona-ke sinokuphila okuphakade, nokuphila kukithi uNkulunkulu uyovusa umzimba onokuphila ngosuku lokugcina, kodwa ngomoya kaNkulunkulu okithi osivusayo ngoba umoya kaKristu okuKristu ophilisa imizimba yethu ubuye usivuse futhi naye ukuba sihlale enkazimulweni futhi sibuze naye. Manje ukuya endabeni, manje kade ngikuyo yonke le minyaka naleli thabenekele limile, nokho ngagcotshelwa ebandleni lemissionary baptist ngudokotela Roy E. Davis cishe eminyakeni engamashumi amathathu nantathu edlule lapha eJeffersonville. Manje mina selokhu kwaba ngaleyo nkathi ngangisenhlanganweni isikhathi esifishane nje izinyanga ezimbalwa, kwaze kwathi into ethize iyaqubuka eyayingeke ngokombhalo ngebandla, futhi ngamtshela ukuthi ngangingehambisane nalokho. Futhi ngakho ngangikusobala ngacela ukuba ngikwenze kungenjalo, futhi ngaqoka ukungenjalo. Ngakho leyo kwakuyinto eyodwa engiyikholwayo ukuthi leli yizwi likaNkulunkulu. Futhi ngasho endodeni eyayingumfundisi omkhulu, uma uzongikhombisa lokho ezwini likaNkulunkulu. Kodwa kwakukhona wathi lokho ngukufundisa kwethu. Ngathi kodwa ngikufune kuphuma ezwini, uyabo, izwi likaNkulunkulu.
Not because that I do not belong to an organization.
futhi hayi ngoba ngiyesuye owenhlangano ebengimelene nenhlangano ngoba nginokubonga kubazalwane bami engikhuluma kubo namuhla enginezimemo kubo ngiqage cishe impela onke amahlelo kakhulukazi ezikhundleni zabafull gospel futhi ngisho nakwamaningi amanye amabandla ngicelwe ukuba ngingene enhlanganyelweni yawo futhi ngijoyinane nawo kodwa ngihlale ngazimela ngoba lokho kuthonya enginakho angifisi ukukubeka phezu kweqembu elilodwa labantu ngifisa ukubeka lokho uNkulunkulu angibe khona umkhuleko wabagulayo kuze kuzuzwe yibo bonke abantwana bakaNkulunkulu kuyo yonke inhlangano akakaze abuze kimi ukuba ngingakhululeki noma kwalona ngoba bangabaleli elikanje nakanje uNkulunkulu wahlulela inhliziyo yomuntu
And now to begin with, the reason that I haven't
futhi manje ukuqala nje isizathu sokuba ngingabanga ngowazo futhi ngakhuluma ngamelana nazo ngokuthi kuqala yingoba angikholwa ukuthi inhlangano yobuKristu ingokomphalo ngikholwa ukuthi ayikho ngokomphalo futhi lokho engizokuzama kulobu busuku ngilinge ngomusa kaNkulunkulu ukufakazisa kini ukuthi ayikho ngokomphalo ayikho ngokwebandla lomthetho ukuba nibe noma yiphi inhlangano manje into yokuqala siyibiza ngenkolo igama inkolo yisembozo kuchaza ukumboza into ethize
now Adam had a religion
Manje wathi mwene nkolo kodwa ngempela wazenzela yona ngamaqabunga omkhiwane futhi ayisebenzanga wenza isakhe uqobo sichasisela esibona ngokucabanga nje futhi wazama ukwenza indlela yokuphunyuka ukuthola insindiso entweni ethize ayenzele yona noNkulunkulu wayenqaba kusukela kuAdam kuye enqubweni enhlangano yokugcina Akugaze futhi ngomusa kaNkulunkulu siyofakazisa namuhla ngeBhayibheli.
Religion was a covering. Adam made himself a covering out.
Inkolo yayisembozo uAdam qobo lwakhe enza inkolo ngamaqhawe omkhiwane. Wayenza qobo lwakhe ukuzama ukuzenzela into ethize.
Now there's a quite a vast difference between religion and salvation.
Kodwa uNkulunkulu wayedinga ukufa ukubuyisana. Manje kunomehluko omkhulu impela phakathi kwenkolo nensindiso, niyabo? Insindiso. Inkolo iyisembozo, niyabo? Insindiso ngokuzalwa, isipho sikaNkulunkulu.
Salvation is a birth.
Insindiso ingukuzalwa isipho sikaNkulunkulu futhi ngezuzo ngempumelelo noma yiyibi enye indoda kumbe noma yiliphi iqembu lamadoda ngumuntu ngamunye uNkulunkulu aletha leso sipho kuye
and these gifts of eternal life
nalezi zipho zokuphila kuphakade zaziwa phakade nguNkulunkulu kumuntu ngamunye ngaphambi kokuba sibe ngisho nezwe ngokwemibhalo
The Bible said in Revelations that the Antichrist that was to come upon the earth would deceive all the dwellers on the earth.
Wayezofika phezu komhlaba uyodukisa bonke ababakhe phezu komhlaba amagama abangalotshwayo incwadi yokuphila ewulu phambi kokusekela kwezwe niyabo uNkulunkulu ngokwazi ngaphambili kwakhe wabona ukuthi ubani ozoya futhi ngubani ongayikuza uKristu wehla ukuba enze indlela yalabo abazoya niyabo azi abanye uma enguNkulunkulu hlobo uzofanele abe ngongenasiphelo futhi uma engongenasiphelo angebe ngongenasiphelo engesuye ongonamandla onke Angebe ngonamandla onke kesiye osezindaweni zonke angebe ngosezindaweni zonke ekesuye ongowazi konke ngakho niyabo konke lokho kumenza uNkulunkulu ngakho wayazi kuphela ekuqaleni wayazi ukuthi ngubani ozoya nokuthi ubani ongayikuza futhi wayazi kwakunabaningi abayoza ngakho wathuma uKristu kuba enze ukubuyisana kwalabo abayoza Manje akukho lutho esikwenzayo okungaba nanoma yini yokuzihlanganisa nakho.
Jesus said, all the Father has given me, hath past tense, will
uJesu wathi konke ubaba ngiphe khona ku inkathi yedlule yakuza kimi futhi angekho ngeza uma ubaba wami engamtonzi niyabo manje niyabo konke kusekwazini kuNkulunkulu wena uthi futhi Branham ngiphakathi na angazi ngithemba ukuthi ngingaphakathi sisebenza ukusindisa kwethu uqobo ngokwesaba nangokuthuthumela manje ibandla lamiselwa ngaphambili ukuhlangana noNkulunkulu lingena sici noma nami ubimbi manje uma sikulelo bandla simisele ngaphambili nalelo bandla manje zihlole wena ngezwi khona ke ungahlola ukuthi sikude kangakanani ngokuhambisana manje manje uKristu bobunhlangano abusoze banikeze leso siqiniseko qhabo abanye babo bathi nyuka bese uvuma ukuthi uJesu Kristu bese ubhabhathizelwe ebandleni udeveli wenze into efanayo uyakhola uqobo lwakhe ukuthi uJesu uKristu futhi yathuthumele niyabo kunjalo uNkulunkulu akazanga yalo kukho ndawo embhalweni lapho ukuba kuze kube yini noma yiyiphi inhlakalo akukho ndawo ebhebhelini yalokho u-Adamu wayiqala eyodwa futhi yehluleka bese kuthi-ke uNimrodi wazama ukwenza inhlangano uma ungusomlando futhi uwazi umlando wasebhabhiloni funda kwi-Hipslop 2 Babylons uzothola inqwaba enkulu yokukhanya ukuthi uNimrodi le ndoda yesono wathatha ibhabhiloni nalo lonke ibandla elincane elizalwa yiyo noma izindawo ezizukezile okwakungumfanekiso wobufanekiso balobu bukristu bokuhlubuka bosuku lokugcina futhi beza indawo eyodwa enkulukazi nabo bonke abanye badlala bathele intela kukho futhi phakathi lapho wakha umbhoshongo uthi wazama ukuhlela indoda ndawonye kodwa kwehluleka kwehluleka lokho kwehluleka ukora unumeri ishumi lesithupha elokuqala umani kathanda ukukufunda ukora wazama into efanayo impela wahlanganisa bonke abalevi ndawonye futhi wathola abanye bodumo indoda ephakeme indoda enkulu indoda engcwele futhi yena nojathani bahlangana base bethi akulungile indoda iyodwa izama ukuba phezu kwethu sonke futhi ngakho bazama ukuthola inhlangano eqala ndawonye futhi benyukela phambi kwamose no-Aroni uNkulunkulu wayebakhethela umsebenzi futhi wabatshela ukuthi bazethwesa kakhulu bona ukuthi inhlangano yonke yayingcwele futhi babekade benelungelo loku ezelulekweni eziningi-ningi kunokuphepha kusobala bayasho lokho akusebenzi ebukristwini lokho kusempini qabelani izinqwabanqwaba zomehluko ungathatha umbhalo bese uthi uJuda wahamba wayesezilengisa futhi hamba wenze njalo uma ufuna kodwa lokho akuwenzi kube ngokuqinisile
God had chosen Moses.
uNkulunkulu wayekhethe uMose futhi uNkulunkulu wayekhethe u-Aaron futhi kwakungumlayezo osuku futhi akunendawo ukuthi yoluyo hlangothi lwalubukeka kanjani kwakuphambene nokucabanga kukaNkulunkulu futhi sifanele sivumele ukucabanga kukaNkulunkulu kube ukucabanga kwethu mawube kini lowo mqondo wokuKristu naleli Bhayibheli lembula mqondo kaKristu futhi yonke incwadi yezambulo ebizwa nge-Apocalypse iyisambulo sikaJesu Kristu futhi singabona ukuthi uyigxeka kanjani into ukuthi uyithatha kanjani ayibeke eceleni futhi sizofika kukho emva kwesikhashanyana kulungile ukora ngikholwa ukuthi wayeqothe esenzweni sakhe ngikholwa ukuthi indoda yayingaqondile ukwenza okungalungile ngikholwa ukuthi kwakungukungazi kwendoda okungasibonanga isandla sikaNkulunkulu sinyakaza futhi kwazi imibhalo futhi yingaleso sizathu wakuletha ekuzindleni nje futhi lakho budi nje akube ngama-percent engamashumi ayisishiyagalolunye enkathazo namuhla ukuthi sizama ujovela ohlelo lukankulunkulu ukucabangela kwethu futhi asifanele ukucabanga nhlobo yena wenza ukucabanga kwethu.
We're supposed to surrender.
Sifanele sinikele ukucabanga kwethu entandweni yakhe. Seniyaqonda manje na? Ukhona enenhloso enhle. Wahamba hamba nemfundiso yamanga, itshela laba bazalwane futhi ebatshela ngokuzindla ukuthi uNkulunkulu wayengabuzisanga uMose kuphela, umprofeti, isithunywa, futhi wayembusise kuphela kodwa yonke inhlangano yayingcwele. Wathi futhi manje inhlangano yonke inelungelo lokwenza lokhu. Inhlangano yonke inelungelo lokwenza lokho. Manje ngakho babenendlela elungileyo abalevi. Manje lokho ngukhetho kaNkulunkulu obekungabizwa namuhla ngokuthi abefundisi. ULevi wayengumfundisi wethempeli. UMose akabiyabize langa yini phansi ngakho na? Futhi lapha akazange aye kukho ngokungahloniphi. Wabatshela ukuba bathathe izitsha zokushunqisela impepho futhi bafake umlilo ongcwele kuso bese befake impepho ngaphezulu phezu kwaso nokuzulisa le mpepho engcwele okwakungumyalo kaNkulunkulu. Futhi benyukela ukwenza iqembu lamadoda ukuba lawule ibandla. Lapho uNkulunkulu wayeyala indoda iyodwa ukuba yenze njalo. Futhi ngenkathi benza lokho, uMose wangobuso bakhe ngokuba wayazi ukuthi uNkulunkulu wayethume yena ukwenza lowo msebenzi. UNkulunkulu wathi, "Thana benyuse lezo zitsha zokushunqisela impepho lapha phambi kwethabenakele."
So when they begin to
futhi ngakho ngenkathi beqala ukuzulisa izitsha zabo zokushunqisela impepho zigcwele umlilo nempepho ihamba, uNkulunkulu wathi kuMose no-Aaron, "Zahlukanise nabo, phuma phakathi kwabo ngokuba kamuva wababiza ngezoni abangakholwayo." Nesono singukungakholwa ezwini likaNkulunkulu. Weba ngoba awukholwa. Ukama manga ngoba awukholwa. Uphika ngoba awukholwa. Ukuba ubuyikholwa ubungeke ukwenza kunjalo. Kunezingubo ezimbili kuphela ezinde. Lokho kuphakathi kokuthi ukukholwa noma kungakholwa. Ulawulwa ngokukodwa noma okunye. Manje uNkulunkulu ekuqaleni wayeyizwi futhi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu. Wayeyizwi, uyizwi. Futhi uma uNkulunkulu ehlala kuwe, yizwi likaNkulunkulu lihlezi kuwe. Lapho ongagcizelela khona yonke into ayishoyo ngo-amen. Lo nguNkulunkulu ehlala kuwe. Manje uma sizoqaphela lamadoda angena kucala nezitsha zokuthunqisela impepho esandleni sawo. Umlilo ongcwele esandleni sawo. UNkulunkulu wavula nje umhlaba wawusuyabagwinya futhi wawehlukanisa noMose ngoba uMose wayezahlukanise nawo.
And Moses warned the congregation.
NoMose wayexwayisa inhlangano. Ningazilulazi nalolo hlobo loqembu. Sukani kuwo. Manje niyayazi imibhalo. Fundani eseshumi lesithupha, ishumi lesikhombisa, ishumi lesishiyagalombili, ngisho isahluko. Futhi ngizokuthola.
Separate yourself from these sinners.
Zahlukanise nalezi zoni. Izoni ezingakholwayo. Phuma phakathi kwazo. Ngokuba zibheke embutshisweni naye yonke into ezinayo. Futhi ngenkathi umhlaba ungalinyiwe futhi wawana lamadoda ephethe lomlilo ongcwele. Amadoda angenakucala ekhohliswa yindoda.
Same today, there's a many innocent men falling into the trap of
the Lord. Futhi ngokucatshangwa ukuthi yashumela kulo ngibonile ukushintsha kobuso bomfundisi bufika ngaleyo nkathi nje umfundisi oyi-Methodist ubengumfundisi oyi-Methodist kwaze kwaba yisonto izolo ebusuku futhi ngenkathi ebuka ngicabanga ukuthi kusho lukhulu kumfowethu ukuba uphume manje niyabo ephethe izitsha zokushunqisela impepho umlilo ovuthe iphunga elinuka kamnandi phambi kukankulunkulu nalezo zandla ziphethe lokho nokho abhubha nesitsha sokushunqisela impepho esandleni sawo ngoba ayezama ukwenza into ethize ngobuqotho nokho kumelene nezwi likankulunkulu ezama ukwenza inhlangano athi uzethweza kakhulu ukubani wena ukuba uthi unalo lonke izwi kankulunkulu na ehluleke ukubona ukuthi umose wayeyizithunywa sangalelo hora nebo wayeno isho kanje inkosi kwakungekho muntu emhlabeni onjengayo wayenomlayezo nabantu behluleke ukuwubona nomose wayeno isho kanje inkosi ncamashi impela kulungile manje sithola into efanayo namhlanje amadoda alungileyo amadoda amakhulu amadoda aligugu ezama ukushumela izwi likankulunkulu esandleni sawo ngelinye isiko elenziwe ngumuntu esika khiphe lapha futhi esika lapha futhi ekwenza lokhu futhi woze ujoyine ibandla futhi ushintshe ubulunga bakho futhi ngokomoya afe nalelo zwi esandleni sawo niyabo ayingasikhona isithika sikankulunkulu nomlezo wakhe wangalolo suku ayengaqondi ukuthi kungani unkulunkulu omkhulu wayengasebenzi nalo lonke iqembu labantu futhi nje akubeke phezu kwendoda eyodwa mangaki awo engikhulume ngawo namhlanje sizokwenza njani futhi Branham na siyazi ukuthi uqinisile kodwa sizokwenza njani na inhlangano izozikhipha ngeke sibe nenge indawo esingaya kuyo ngiyawadabukela kodwa ikhona indawo wona uthi awu sizobulawa indlala udavide wathi ngake ngaba musha futhi manje sengimdala futhi angizange ngibone olungileyo eshiyiwe nenzalo yakhe icele isinkwa lokho kuphezu kwezisekelo ezifanayo impela abambala ngazo ujesu babesangeleke kakhulu ehleleni labo nabapristi abangcwele nezakhiwo ezingcwele namabandla angcwele namathempeli angcwele behluleka ukubona unkulunkulu ethempelini lakhe lobuntu wena ngumuntu uzenze unkulunkulu yabo babesongeleke kakhulu kukho labadoda ayesongeleke kakhulu ukuthi udathani nabo babeqinisile unimrodi wayesongeleke kakhulu ukuthi wayengazuza ngempumelelo into ethize eyayingathatha abantu ngaphezu kolaka lukankulunkulu u-Adamu wayeqinisekile ukuthi uma wayengamboza ubunqini bakhe unkulunkulu wayengeke abubone ngeke abumboza kuzodingeka umboze unkulunkulu niyabo niyabo uhlelo kankulunkulu luyamboza hhayo lwakho ukuhlela njalo kungaleyo ndlela bayehluleka ukubona ujesu esethempelini lakhe unkulunkulu ebonakaliswe enyameni
Today it kind of makes me feel bad.
Namhlanje kuthi kungiphatha kabi uma ngibona ukuthi amazwi eBhayibheli asikwe kakhulu ngamasiko. Nabantu abathiziyo ziqotho abama lapho futhi beze lelozwi futhi bayazi ukuthi liyiqiniso kodwa abanasibindi sokuthatha umnyakazo ngoba isiko labo libafundisa kwehlukile. Nikeza amabhode namapani ngakho ke bazalwane qhubekani kodwa okwethu nokwami nendlu yami sithatha uKristu izwi nebo.
Let's take John 3.
Asithathe uJohane wesithathu umzuzwana nje uNikodemu umfundisi nombusi wehlele likhulu elibizwa Sanhedrin. Bazihlanganise ndawonye bona uqobo futhi benza amasiko abo.
One of the Pharisees and one of the Sadducees
Omunye abafarisi nomunye abasadusi futhi babenehlelo labo ngaleyo nkathi ukwehluka kwabo futhi ngakho ba le ndoda yayingumfundisi umbusi wale Sanhedrin enkulu indoda ebangalisayo ekufundiseni yayiyazi imibhalo yayicabanga yayiwazi ngesiko labo akashongo yini ujesu nina nithe ngesiko lenu layenza ize imiyalelo kankulunkulu Nyawo ngenxa yamasiko abo yini lena bebeka kumusha kungokwawo phezu kweze esikundleni sokuniyeka kanjalo elikushoyo bathi alichazi khona lokhu niyena qaphela lelo yiphimbe elifanayo udevela lisebenzisa ku-eva ukuqala inhlangano yokuqala niyabo ngempela kuyoba ngale ndlela unkulunkulu ubengekwenze lokho uyazi niyabo kuyiyinto efanayo namhlanje
This ruler
manje siyaqaphela lo mbusi weze kuJesu
The first thing now he come in
Into yokuqala manje uzele ukufunisisa ukuphila okuphakade uzele ukufunisisa insindiso
Yet a man of his standing
Noko indoda yokuma kwakhe umfundisi kwaIsrayeli kodwa umfundisi kwaIsrayeli uze indodeni esingenako ukuqoshwe phansi kokuba ize ibe nosuku esikoleni Indoda endala sikugile umpriesti omdala isazi siza kumfo osemncane
aristocrat
ilunga lesikhulu babe yizo isitebe siza empofaneni eyayingenandawo yokuchamelisa ikhanda layo ukuyibuza indlela eyayinsindiseni nasekuphileni
First place.
Indawo yokuqala. Bangabaleyo Sanhedrin. Wavuma kanjalo Nikodemu. Babebone into ethize uJesu amanye amadoda enhlangano yabe ayengenayo. Babonile ukuthi kwakukhona into ethize kuye. Ngoba wathi, Rabbi, siyazi si. Ya babengene ukuvuma ngoba babezothola ukukhahlelwa bakhishwe yabo siyazi ukuthi ngumfundisi ovela kuNkulunkulu ukuba ngekho umuntu obengenze lezi zinto ozenzayo uNkulunkulu engenayo siyakwazi lokho
organization
oh hey inhlangano
now we notice
manje siyaqaphela ukuthi uJesu wayengukubonakaliswa kukaNkulunkulu Manje akekho umuntu ongenza lezi zinto uNkulunkulu engenayo. Babazi ukuthi kwakukhona into ethize ehlukile kuleyo ndoda. Yayingukukhanya kosuku. Yayingufakazi kaNkulunkulu. Kanjalo noKora wabona into efanayo kuMose. Babengenayo indoda ngalolo suku enjengoMose. Wayengobufakazi bobu nkulunkulu buka nkulunkulu wangalolo zulu emandleni kankulunkulu ukora neqembu lakhe bakubona kumose baqonda ukuthi kwakungeke kwabo ngumose umose wayengeke avula nje ulwandle lubovu umose wayengeke athumele izinhlupheko phezu komhlaba kwakungunkulunkulu kumose futhi ngoba unkulunkulu okwazimele yena uqobo kufakazi noma ukukhanya kosuku behluleke ukukubona ukora wayefuna ukwenza lonke iqembu lamadoda angenise noma yini into engalokho-ko inhlangano ingenisa onke amafuthufuthi akhona futhi ikubize ngobukristu ithi uma umfana esikoleni yongazi lutho ngonkulunkulu noma ilawube lingazi ngobusuku basegibhithe imthumele laphaya imnike imfundo bese imfundisa isayensi ephathelene nokusebenza kwengqondo futhi imnike i-PhD nesiqu sobudokotela noma iziqu zobungcweti noma into ethize noma enye enjalo imthume ayoshumela ivangeli ongakaze ngisho asindiswe
Deny divine healing.
Uyaphika kuzala kwentombi nokuvuka, phika kuphilisa ngokukaNkulunkulu.
Aphike amandla kaNkulunkulu, aphike yona impela imigomo uJesu ayifelayo, aphike uMarku weshumi nesithupha engopho evumulelwa, aphike lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngenkathi uJesu esho amazwi uqobo lwakhe, aphike izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili, aphike noma yimiphi yayo yonke imibhalo ophefumulelwe, futhi iyazama ukuthatha isiko lomuntu abangazi lutho ngalo bese beshaya ihabu ngalo, futhi uma ubatshela iqiniso futhi ubakhombisa iqiniso banamahloni okunyakaza ngenxa yenhlangano yabo. UKora wenza into efanayo, umbonile uNkulunkulu kuMose, ubonile ukuthi kwakungumsebenzeli kaNkulunkulu esebenza ngaye.
Nicodemus saw God in Christ.
Nenitikodemu wabona uNkulunkulu kuKristu. Ngeke umuntu engenze lezi zinto uNkulunkulu engenaye.
Nicodemus
wayesevele senhlanganweni zama ukuphuma. UKora wayengaphandle zama ukwenza iyodwa azongena kuyo. Kwakuyilokho kwehluka. Nicodemus wayezama ukuthola insindiso ukuba aphume entweni wayekade ekuye kusukela sekumfana. Wayekhathele yiyo, wayefuna ukusindiswa. Kodwa uKora wayezama ukumenza indawo lapho ayengaba ngusaziwayo. Kungaleyo ndlela kubantu namhlanje. Leyo yinkathazo kobuKristu. Sinokuningi kakhulu ukuzifanisa kwamanga. Abantu bethu bamaPentecoste ngiyacelisa ngesisho kunonya ngaso ukuqathanisa kwenyama. Ake uNkulunkulu avuse indoda futhi ayinike uthize futhi wonke umuntu ezweni uyozama ukuzifanisa nalowo muntu. Iqondi yini ukuthi nibulala ithimu yenu uqobo na? Uma nidlala ibhola lezinyawo nomusa njengoba uPaulu wayengakubeka masigijime lokhu ukuncintisana ngokubekezela. Into yena nebhola ningazami ukulikhipha ezandleni zayo, zamani ukuyigada. Kodwa esikhundleni salokho ngoba ayisiyo yenhlangano yenu nizama kuyilisusa kuyo. Eke indoda emadaxadaxa kakhulu ningeke niyokubeka izimbalini eragini bese kuthi-ke izame ukulisusa kini kunjalo. Manje ngokukhuluma ngokomoya ngiqonde lokho, ngiyaxolisa ngi awu iyokhubeka into elincane njengezenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili izoba ngempela uma ike yaze yakhubeka uMarku weshumi nesithupha. Izokwenza kanjani nani yabo? Izifundo ezinkulu ngempela zikaKristu nayo impela into eyaxoxwa emkhandlini waseNaisiya basakhubeka kukho emva kwayo yonke le minyaka. Ezama uKora wayezama ukwenza inhlangano ukuba angene kuyo. Nicodemus wayekade kuyo, zama ukuphuma kuyo.
Nicodemus was accepted and came out. Kora perished.
Nicodemus wemukela futhi waphuma. UKora waphuma kuyo emzamweni wakhe, waphuma emzamweni wakhe uqobo. Oh hey.
The organization that Nicodemus was in
Nikana uNicodemus ayekuyo wazi ukuthi uKristu wayethiye uNkulunkulu washo njalo. Nicodemus esahlukweni sesithathu lapha uyakuvuma. Rabi, siyazi ukuthi umfundisi othunywe vele kuNkulunkulu ngokuba ngekho umuntu ongenza lezi zimangaliso ozenzayo uNkulunkulu engenaye. Ngeqebe kufanayo ngenxa yenhlangano yabo yambiza ngoBhelizebhuli. Ngenxa yamandla akhe ukhipha amadimoni wayesethi udukisa abantu bethu ngemfundiso yakhe. Into efanayo namhlanje. Edukisa ini na? UJesu wathi ngenza lokho kuphela ukuthokozisa uBaba. Ngigcina kuphela amazwi kaNkulunkulu ngoba wayeyizwi, wayengenze lutho lunye kodwa izwi. Kodwa ngenxa yenhlangano yabo, ngenxa yendlela yabo, babe wabophe ngqi amadoda ezinhliziyweni zawo ayekwazi, kodwa inhlangano yawo yayingewavumele akugcine. Manje-ke ukwenza indlela yokuphunyuka ukuvimbela abantu ekushiyeni inhlangano onke amadoda amlandela, kuvimbela abantu ekushiyeni inhlangano futhi balandela iqiniso likaNkulunkulu ukuthi wayeyiqiniso, iqiniso ukukhanya, ukubavimbele kulandeleni lokho bathi wayedukisa abantu. Ncabangeni indoda ukuthi enhlizweni yayo yathi ukuthi yayinguNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu waye kuyo. Akekho umuntu ongasho lezi zinto noma yenze lezi zinto uNkulunkulu engenaye. Azi lokho futhi esho lokho futhi evuma lokho bese kuthi-ke ajike futhi eyibiza ngoBhezabhule nomdukisi wabantu, abantu babo ngemfundiso yabo. Ohe, Nikodemi wayazi ukuthi yayinguprofethi. Manje lowo kwakungoyena enhlanganweni womthetho uNkulunkulu ngokwenele, futhi wayemesaba uNkulunkulu ngokwenele, futhi waqona ngeTestamente elidala ukuthi le ndoda yayinezidingakalo, futhi yafakazelwa, futhi yaqinisekiswa umprofethi okujike vele kuNkulunkulu. Indoda ngiyoyihlonipha uma ifike ebusuku, yafika lapho. Inzolo kaninginingi kunenqawa yothisha bethu namhlanje bangeke bezenhlobo. Nikodemu ekugcineni wafika, ngakho ungamgxeki uma wena ungakafiki namanje. Nikodemu wayazi ukuthi yayingumprofethi, ngakho wamesaba uNkulunkulu. Wayengeke avumele le ndoda isuke kuye ukukhanya kwangalolo suku. Akuye ndaba ukuthi kwakuphambene kangakanani ukuthi inhlangano yakhe yazi kangakanani ukuthi kwakuphambene. Ubona uNkulunkulu eqinisekisa le ndoda futhi wazi ukuthi yayingumprofethi. Futhi uma yayingumprofethi, izwi lenkosi lize kumprofethi. Futhi yayikwazi eyayikhuluma ngakho, yebo. Ngakho waye kuJesu wayefuna ukwazi ukuthi itholakala kanjani insindiso. Uma le ndoda yayingumprofethi, izwi likaNkulunkulu lalinayo, futhi yayiyoyazi indlela yensindiso. Kodwa uNikodemu ayezokufunda kuyilokho abantu abaningi namhlanje bamahlelo alolu suku azokufunda. Nikodemu ayefanele akwazi lokho abantu namhlanje ababefanele bakwazi bala mahlelo. Yayidlula umprofethi uza kuye ukuthola ukuyitshela ukuba imtshele ukuthi iyiphi indlela eya kuphileni. NoJesu qobo lwakhe wayengukuphila, wena ndodana unokuphila. Ngakho wayengenakho akafanele afike kuba zame kufunda ukufundisa, kufanele afike kuba imukele umuntu. Kuyilokho-ke kulobu busuku itshele iyinhloko yegumbi liyenqatshwa futhi. Yini itshele iyinhloko yegumbi na? Yezu usobala uKristu, uyizwe. Wayedingeka afunde into ethize. Wacabanga, awu manje le ndoda ingumprofethi, ingumprofethi nje.
Ngakho niqaphelile yini uJesu akazange uphendule umbuzo wakhe? Wavela wamsola nje ngoba ububuthe bakhe.
Wayedlula umprofethi, wayeyizwi nokukhanya okukhanyayo kwezwi.
WayenguNkulunkulu
ukhanya ngokwenza efakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu endodeni wayeyizwe. UJohane okuqala isahluko sokuqala, uJohane ongcwele isahluko sokuqala njalo uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ulizwi waba inyama waka phakathi kwethu. Futhi lapha kwakuyizwi likaNkulunkulu likhanya ngalolu hlaka oluncane oluyintekenteke lwendoda, futhi kwaphuphuthekisa inhlangano, kodwa izela ukuthola abantu ngamunye.
Wadlula
umprofethi, yayiyizwi ingukuphila. Hayi, yayingadingi ukuba inifundise ngokunye ukuphila okuzayo. Yayilokho ukuphila qobo lwayo, yayingukuphila, yayingukukhanya, yayingukuphila. Yayingukuphila okuphakade, kwakukuye, futhi yona yodwa ingumnikezeli ukuphila okuphakade.
He that has a son,
unokuphila. Ngakho une ungeke nje waba lezi ifundisa ngayo, uzofanele ube nayo. Wena uthi, oh bantu uhlalani phansi futhi nifunde lelo Bhayibheli nawo wonke amagama esiGreku nokuthi izincazelo ziyini nokhefana kanjalo njalo, futhi ningazi lutho uNkulunkulu kunalutho, niyabo?
No. He that has He that has the farm, he that has the plant.
Cabo, one nesimo, onesuna, yilowo onendodana, onayo umuntu nguye onokuphila. Unikodemu wazi ukuthi wayazi ngokuphila, kodwa wayengazi inhlobo ukuthi wayengukuphila okuphakade.
That's what the man he was talking to, the messenger.
Ilokho indoda ayikhuluma kuyo, isithunywa, ukukhanya kosuku, ukukhanya kwezwe, ukukhanya kukhanya kumnyebeni, nobumnyama abunkwamukelanga. Wathunyelwa kwabakhe uqobo, nabakhe uqobo bamubukelanga. Ngani, ngani, ngoba babahlelwe kakhulu, bemise nokugeza amabhodwe namapani namasiko ukuthi babehluleka kubona izwi lenziwe inyama. Kuphindile, kuphindile futhi. Umlando uyaziphinda kaninginingi njalo. Yebo, wayazi ukuthi wayazi ngokuphila, kodwa uNikodemu wayengazi ukuthi wayengukuphila. Kulokho-ke namhlanje abantu abaningi kakhulu bazama ukwenza uJesu umfundisi omkhulu, bazama ngisho nokuthi bathi wayengumprofethi, kodwa uma uzama ukuba uthi wayengunkulunkulu, lokho kukhulu kakhulu, yabo. Kodwa wayengunkulunkulu futhi ungunkulunkulu futhi uyohlala njalo engunkulunkulu, lokho kuphela, kunjalo. Qaphelani, azange atshele uNikodemu manje ngenkathi efika kuye, azange athi manje uNikodemu nginezinhlonipho ezinkulu ngawe ukuthi ungumfundisi wakwa-Israyeli. Ngikutshela ukuthini, ufundisisa ophila okuphakade, mhlawumbe ubufanele upholisheke olwazini lwakho lwemfundo, awuwasho kahle amagama akho umpeto, noma mhlawumbe ubufanele ufune izikhundla eziphakeme ngokuthi ayixaxa ehleleni lakho ukuba ube lokuphila okuphakade. Yilokho abantu abaningi kakhulu abazame ukukwenza namhlanje. Ehhe, isikhundla esiphakeme bafuna ukuba basuke kubeni ngumelusi kanye kubeni igosa lesifundazwe, noma baye kubeni ngumbhishobhi noma uthize, into efana naleyo. Lokho kuhlangene lutho noNkulunkulu, nalutho.
Watch what he did before such a person.
Bezisani ukuthi wenzani phambi komuntu onjalo. Wamsola ngokungazi kwakhe ihora ayephila kulo. Uqonde ukuyitshela ukuthi umfundisi kwa-Israyeli uthi ungeze iqonde lezi zinto, kanti wathi umuntu umele azale ngokusha. Kanti wathi mina indoda endala ngingena esizalweni sikamama wami. Wathi futhi kumbhishobhu, isikhulu sesonto lamaRoma, igosa lesifundazwe ebandleni lamaPentekoste, noma omunye umuntu umfo othize omkhulu enhlanganweni, futhi awuwazi umphala. Rosina Mose, uma benimazi uMose, beniyakungazi nami, ngoba waye nguye wakhuluma ngami, niyabo? Kodwa hayi ngokwamasiko abo, inhlangano yabo yabo, lokho kwakwehlukile. Kodwa uMose wakhuluma ngaye, futhi wayelowo uMose akhuluma ngaye, futhi nokho babengakwazi. Ngani? Bozithola bona uqobo beboshele phansi ngqi ngamasiko, babengakwazi. Nabazali bami abafundayo, othatha le tape ungayivali manje, umzuzu nje asibuke lento ebusweni ngqo. Ngiyakuthanda, ungumelusi wezimvu. Futhi angizami ukuba ngusiyazi. Uma nginalokho kucabanga khona ke mise itape bese ungikhulekela. Ngizama kuphela ukuletha kuwe into ethize eqinisile, ungayiyeki yedlule kuwe. Manje ngiyayihlonipha inqubo yomuntu kanjalo njalo, kodwa uma wenze lezi zinhlangano, bukani abafarisi babengazihlanganisi nalutho labasaduzi, ngoba abasaduzi babengakholelwa nasengilozini noma umoya noma ukuvuka kumbe noma yini. Nabafarisi babenakho kokubili futhi babelwa impi bodwa. Manje iwanesikholwa yinto eyodwa, uziqu zintathu, ukholwa okunye ne-Methodist okunye, Presbyterian okunye, futhi nidweba imiga emincane, futhi ninani na ukwehlukana kobuzalwane. Empeleni sizoyithola leyo ndawo ebhayibhelini kancanyana nje, ukuthi kuyini nokuthi uNkulunkulu uthini kuyini. Manje qhabo akazange amtshele ukuba apolishe wayemsola nje ngokungayazi into yangempela. Ukufundisi kwayizeyi futhi awuzazi lezi zinto na. Ngikutshele izinto zasemhlabeni futhi ngekuqonde. Cabangani, umfundisi, incubo ephakeme ebandleni lomthetho, ubhishobhi isikhulu sesonto lamaRoma, futhi awuwazi ngisho nokuqonda ukubumbeka kwengane kwezinto zemvelo engikutshela ngazo, uzoziqonda kanjani izinto zikamoya ezivele ezulwini na?
But an ignorant old fisherman who couldn't even
God, write his own name. God, you're a dog, 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 you're a dog,
you're a dog, you're a dog, you're a
dog,
you're
a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a
dog, you're a
dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, you're a dog, bega isaya kodwa ukwenza umfanekiso ngokwenza bathi umlimi wabeka isikhukukazi futhi babengenawo amaqandanele wafaka iqandela etshata phansi kwazo ngenkathi idade elincane ethengiselwa laliyinto ebukeka ihlekisa kunayo yonke lawo macane akade eyibona lanobuso obude obuhlekisayo futhi lalihambali kwekweza esikhundleni sokukukuza namachwane wonke edla futhi eqoba esibuyeni nalokho kwakungesikho ukudla kwalo kwemihla ngemihla impela ngakho ngolunye usuku ikhathi sikukwazi esidala siliholelanga phandle emva kwenqolobane ukuba libambe izintethe naphezu kwegquma kwakune nechibikazi nomoya kwenze kwenyuka usuka echibikazini futhi lanuka manje imvelo yalo nje isikhukhukazi esidala sathi kukukuku buya lathi kwekwekwe laqonda emanzini ngo ngani laliyintethe kwasekuqaleni akula ndaba ukuthi isikhukhukazi sikukuza kangakanani laliseyilokhu liyidada futhi yingaleyo ndlela kungayo ngomuntu omisele ngaphambili ekuphileni umphakade uma ebona kukhake kukankulunkulu akukho zinhlangano ezenele ezweni ukulikukuzela libuyele kuyo khabo ngani imvele yalo
ingahle kuba lalikade lidla nazo ukudla kwemihla ngemihla isikhathi eside futhi lidle imfucufucu nezehlanisane zazo kodwa lifike endaweni selitshela into ethize ehlukile ngakho liyayazi
izimvu zami ziyalazi iphimbo lami kwasho ujesu umfokazi azikumlandela zingahle zilandele into ethize exakile kodwa phansi kuzo kunene ethize ehlukile ake zizwe iqiniso kanye futhi zibhekisise konke ubaba ngiphe khona kuyakuza ya wamsola ngokungazi ungumfundisi wabaisrayeli futhi awuzazi lezi zinto na kumele uzale kabusha manje umuntu wokwemvelo ngifuna ukuniqaphela into ethize lapha kumelwe uzale kabusha
If we have natural life,
manje ukuphila kwemvelo uma sinokuphila kwemvelo ukuze sinyakaze kuloko ukuphila kwemvelo ezintweni zemvelo sizofanele sibe nokuzalwa kwemvelo abaveli nje bakuhluthule sihlahleni ndawo ndawo niyabo bakunamathelise phandle ngenye indlela bakuzamile kodwa akusebenzanga kuzofanele kubengwe ukuzalwa kwangempela ukuzalwa kwemvelo ukukwenza unyakaze ukuze ube nemizwa emihlanu ukuhamba ukukhuluma ukubona ukunambitha ukuthinta ukuhogela ukuzwa uhamba hambe kanjalo ngoba uyisidale singumuntu-ke futhi usephansi kwazo zonke lezi zinto ngoba zingene ekuphileni kwemvelo futhi ekuzalweni kunje njalo ngezinye izikhathi siba ngabahlakaniphe kakhulu ekuhlakanipheni kwezwe noma izindaba zezwe siba ngomongameli nezikole ezinkulu nomakhenika abangongoti nososayense kanjalo njalo futhi nazi njalo kusukela ekuqaleni impela kwakungabantwana bakakhayini ababenalelo hlobo lokuhlakanipha hhayi abakaseti babe yindoda ethobile yezimvu kodwa abantwana bakaseti babengabantu ababesabayo uNkulunkulu
but sayest children were godly people but
Kodwa abantu abakaKhayini wayehlala njalo esimati abaphakeme isayensi odokotela nendoda enkulu. Kunjalo iBhayibheli lasho njalo niyazi lelo lifundisa lokho futhi bekhole impela kodwa babhubha ekupheleni. Sibanga abahlakaniphile ngokuya esikoleni sijaja umfundazi kanjalo njalo. Sibanga abahlakaniphile impela abasmart futhi singenze izinto futhi sisho izinto futhi ngezinye izikhathi sikhulume sedlule indoda egcwaliswe ngomoya. Ashoko yini uJesu abantwana balelizwe uhlakaniphile kunabantwana bombuso?
Sure. Cause they
impela ngoba bona ngobuhlakani ukuthi banga ngakhuluma futhi babebukhali ngokwedlulela futhi bahluba undube ekhasini futhi bathatha imibhalo futhi bawusonto okuwenza usho izinto ongazishongo. Oh, uchazi khona ngempela lokho. Uma umuntu esho lokho suka kuye uNkulunkulu qaphela izwi lakhe. Niyazi iBhayibheli lasho lilotshiwe njengendlela elifanele libe ngayo. Niyabona manje libekwe ngendlela ngangokuthi kudukise noma kwenze ohlakaniphile akhubeke kulo. Lilula kabi yingalesi sizathu bekhubeke kulo. Niyabona lungile.
All this wisdom and things that they can accumulate.
Kodwa lokhu kuhlakanipha nezinto abangazinqobela nokho kodwa kuvela lokho kuzalo kuvela ngaphansi kulomhlaba. Kuvela emhlabeni futhi kumelene nomoya kaNkulunkulu. Uza kokuqala ukusenza sinyakaze lapha usenza umuntu osazofa ngenxa yesenzo sesona ensimini. Kwenza umuntu weze ezweni ngowesifazane. Nosilisa ozelwe ngowesifazane ungowemihla ingcosana kodwa owesilisa ozelwe nguKristu uphakade. UJobe wathi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe ingcosana futhi igcwele usizi. Qaphelani kodwa umuntu ozelwe nguKristu uzofanele azalwe kaphezulu. Manje kodwa umuntu ozelwe ngumhlaba uba ngohlakaniphile futhi cishe impela angaba smart ukwedlula omunye. Bukani ukuthi uDeveni wayenobuqili kanjani, walutha bonke abapristu abafika emhlabeni. Impela wakwenza, walutha usakwenza, ya impela wakwenza. Wayesmart kodwa wenyuka wamelana nongalinganisana naye ngolunye usuku wobunqoba. Nento kuphela esizodingeka siyenze ngukuba nje sincike kuye. Usevele umehlulile nebo kodwa kuvela ngaphansi futhi khona lokhu kuhlakanipha lomuntu akunqobelayo kufakazisa nokukhombisa zonke lezi zinto ukuthi kungani umuntu efanele enze lokhu nomuntu efanele enze lokho. Kuphambene futhi kungubutha umqondo wenyama kuNkulunkulu. Ubhalo washo njalo, kunjalo. Akulandaba ukuthi bahlakaniphe kanjani, bangalisonta sonta, ngifuna omunye umuntu angikhombise lapho uNkulunkulu ake waba lenhlangano khona, noma ake ayala eyodwa, kodwa ngaphandle kokuyigxeka lapho eBhayibhelini. Akulandaba ukuthi bangazama kanjani ukuba smart, kuphambene. Ukuthi ukuhlakanipha kungama kanjani futhi kuphikisane nawe ukwedlule futhi kukwenze uzizo omncane kangako ngokukutshela ngakho kodwa kuphambene nemibhalo. Omunye wathi kimi, mfowethu Branham, yinye into engimelene ngayo nawe. Wathi unguJesu yedwa. Ngathi angisuye wanoma yiyiphi inhlangano. Ixosa lesifundazwe esithize lathumela ngolunye usuku laselithi omunye wangitshela ukuthi wawunguJesu yedwa mfowethu Branham. Ngathi lokho kuphambene, lokho kuliphutha. Wathi bangitshela ukuthi ukholela othandweni olukhululekile ukuthi amadoda afanele ashiye omkawo futhi azingele. Manje niyabo lokho njengamanga kadeveli, niyakwazi lokho. Ngathi ngiphambene uqobo lezinto ezinjengalezo ezingesikho okombhalo, ngikholela ebungcweleni nasebumsulweni. Ngikholwa ukuthi indoda ayibophezelekile kumkayo inqobo nje uma bephila. Awufanele umthathe ngaphandle kokukhuleka kokuqala.
futhi abaka Jesu yedwa iqembu lika Jesu yedwa akukho kumelana nabo bakadla nje njengani noma yilibi iqembu kimi kodwa bababhaptiza ngokungesiko bababhaptizele kuzalwane kabusha
ngiyakholwa
ukuthi sizala ngokusha ngobongcwele hhayi ngamanzi ngenzenzisa igama lika Jesu Kristu embhaphathizweni futhi awukho omunye ukubhala ephephelini ukweseka ukuwenza uphambane kwakungekho omuntu ephephelini owake wabhaphathizwa egameni likayise indodana omoya ongcwele ngifuna umuntu yeze angikhombise indawo eyodwa umuntu oyedwa owabhaphathizwa kanjalo manje-ke uma kungekho ngokombhalo yikani ukukwenza wena uthi akwenzi mehluko wawenze kuphawulu wabayala ukuba babhaphathizwe baphinde futhi egameni likajesu kristu bese-ke bemukela umoya ongcwele nepawulu wathi uma ingelosi ivela ezulwini kwabasegalathiya bokuqala ishiyagalombili ifika yafundisa noma yilibi elinye ivangeli kunalelo eyayilishumayelile mayibe ngeqalisiweyo yebo yisiko ngakhuluma nedeni yenkulu kungekudala yathi Brother Branham ngingeke ngiyazi lokho okuqinisile yathi kodwa yini engingayenza ngakho na ngathi kulalele yathi ngani nginesithunzi phakathi kwabantu bakithi ngathi kodwa ngifuna ukuba nesithunzi nonkulunkulu ngakho lalela izwi lakhe ufanele uthethe ukukhetha kwakho uzokhonza unkulunkulu noma umuntu na kodwa bathola inhlangano yabo fake lezi zimemezelo kuzo balandele behle ngqo isikhathi sokuqala yake yasetshenziswa ngazo kwakusebandleni lamaroma katolika kunjalo ngifuna umuntu ayikhombise into ehlukile ngifuna umlando nami niyazi ngakho khumbulani lowo ngumbhaphathizo wamakatolika nawo wonke obhaphathizwe ngaleyo ndlela ubhaphathizelwe emhlanganyelweni yamakatolika ngizokufakazisa ngaphambi kokuphela kobusuku uma inkosi ithanda kunjalo yingaleso zathi nifanele nibuye hhayi abakajesu yedwa manje kule nqwaba yendoda ekahle ebandleni likajesu yedwa nqwaba yendoda ekahle kwi-assemblies of god i-church of god i-methodist i-baptist i-presbyterian nekatolika kodwa yikho nayinye eyibandla nayinye yabo kunabantu ngamunye phakathi lapho ongowasebandleni kodwa kusilo lelo hlelo abanalo elibenza ibandla njengamadoda azama ukulenza libe ngaleyo ndlela akufanele umzuzu nje siyehla sininika omunye umbhalo emizuzwaneni embalwa yebo ukuze unyakaze emhlabeni uzofanele uzale ngokwemfelo ukuze unyakaze nokuzala kunjalo kusenza sihlakaniphe njengoba ngishilo niyabo futhi sibe smart ubuhlakani ukuhlakanipha kwethu kuzinikeza lokho kodwa khumbulani ukuthi lokho kuzala khona impela ukuqala kwakho kuphambene kungokomhlaba futhi kuphambene nezwi likankulunkulu kungubule kunkulunkulu nasecebweni lakhe ukungazi ecebeni likankulunkulu uma kwakungenjalo nikodemu wayekwazi ngaphezu kokuba ujesu wayazi ngakho niyabo ungumfundisi kwa-israyeli na niyabo niyabona lapho amahlelo yenu eya khona lapho indoda yenu enkulu yesimati ahlangana ndawonye futhi adwebe amacebo awo futhi ahlale na ake ngitshele lokhu njalo unkulunkulu uthi uma ukukhake emhlabeni phezu kokuthize embhalweni babaleka ngonakho futhi iyothi nje leyo ndoda ingahamba benza inhlangano ngakho futhi bathi bangakuhlela nje ngifuna ukubuza noma yimuphi usomlando lapha ukhona manje noma ema-JP ukuba beze bangikhombise noma ngasiphi isikhathi ukuthi indoda yake yahlele ibandla lalifa khona lapho futhi alizange liphinde livuke liphambene nonkulunkulu liphambene nemibhalo ngakho-ke ngimelele nakho noma yini unkulunkulu amelele nayo uma unkulunkulu ekimi kodwa ke ngimelele nalokho unkulunkulu amelele nakho isitha sakhe yisitha sami ibandla lakhe yibandla lami ukuphila kwakhe ngokuphila kwami wanikela ngokuphila kwakhe uba yimi ukuze mina ngomusa wakhe ngibe njengaye niyabo sashitsha izindawo uba yisoni njengami futhi wangifela endaweni yami ukuze ngikwazi ukuba yindodana kankulunkulu njengoba wayenjalo manje niyabona lapho amahlelo enilifike khona namhlanje na asikaqa ahlakaniphe ngokuhlakanipha kwezo kodwa afile ecebweni likankulunkulu
Manje ake sibuyele buva sime lapha umzuzwana nje.
Adam was contrary.
Adamu wayephambene ecebeleni kaNkulunkulu ngoba wayengalilelanga izwi. Wazama ukuzenzela isembozo inkolo sehluleka futhi sehluleka njalo umuntu ezama ukukwenza.
Nimrod was wrong.
Nimrod wayephutha. UKora wabhupha. Babezama kwenzani na? Benze inhlangano. Futhi emva kwalokho inkathi ekugcineni sebezihlelele bona uJesu wabafumane befile. Wathi ninamehlo futhi aniboni, nezindlebe futhi anizwa, yabo? Wathi nizimpumputhe nihola izimpumputhe, uma impumputhe ihola impumputhe aziweli yini emgodini zombili na? Wathi umfundisi kwa-Israyeli futhi awukwazi ngisho nokuqonda ukuthi kuyini ukuzalwa okusha na? Kanti ukuba ubuzigcine uphelile kuleyo masiko futhi wabambelela ezwini ubuyekwazi ukuthi ngangiza ukuba nginike abantu ukuzalwa okusha. Buyelazi usuku lami ukuba ubumazi uMose ubuyongazi nami. UMose wakhuluma ngami futhi wathi ngiyofika futhi nakhu sengikhona. Futhi uma ngingenza izinto uMose nabaprofethi abathi ngizozenza khona ke ungangikholwa. Uma ngingenzi imisebenzi kaNkulunkulu khona ke ungangikholwa. Kodwa uma ungenakungikholwa ngingumuntu futhi uma ungenakungikholwa ngoba ngingumuntu futhi ngenze imisebenzi kaNkulunkulu khole imisebenzi ngokuba ifakaza ngento engiyenzayo, niyabo? Kodwa manje ke njenganamhlanje ukuba wayephila emhlabeni namhlanje i-Assemblies of God ibiyoba noyedwa, i-oneness ibiyoba noyedwa, nawo wonke umuntu beyoba noJesu. Impela ihlelo labo lizofanele liphathe ibhola, niyabo? Uma lingahambi khona ke abasibo bahlukanisa kuzalwane.
Ngiyamkhumbula umfana omncane ogamali kuDavid omncane useyindodo kaniwe mali ngiqakele unomndeni.
Ngiyakhumbula ngenkathi kuqala ekala ngaye eSt Louis ngizwile ngabashumayeli abangabafana abancane ukuthi wayenyukela lapho bese ethi uJesu umfana omncane wazalela emkombeni mama kwakuyini konke okwalokho na? Kodwa hayi lowo mfana omncane washintsha ibhantshi lakhe wathatha indikimba wayezashumayela. Kodwa wayini na? Kwenzeka waba ngokaJesu yedwa. Uyise umnumzane woka waye ngokaJesu yedwa. Ngani yayingenaki kumele lokho? Babefanele babatholele uDavid omncane. Ngani? Bonke abanye babefanele babatholele uDavid omncane. Futhi ngesinye isikhathi ngenkathi umfana omncane ebambe umhlangano ezansi eFlorida wabiza mina ukuba ngeke futhi ngimsize nomfowethu uMo nami safunda amakhasi amabili engxenye engaphambili yephepha kungekho lutho kuphela oDavid abancane wonke amabandla amancane aye noDavid omncane. Oh bakithi ngani ukuba isigejane samalunga amadala kaNkulunkulu sasisiqondile siphiwe kulowo mfo omncane wayeyoshanela izinkulungwane zempephulo ziyangena embusweni nebo aze akhohlwe yisiko lakhe ngomuntu. Nalokhu kanjalo uNkulunkulu wayeneziphiwe empilweni yakhe uyazisebenzisa. Ngenkathi ukuphilisa kaNkulunkulu kuqala kumelwa wonke umuntu wayenomuzwa ezandleni zabo futhi bekwazi ukuhogela izifo futhi ngani na babefanele bakwenze inhlangano yabo yayisemjaweni ongemuva, yabo? Nilezi nhlangano zenu ngaphambi kwecebo likaNkulunkulu, cabanga ukuthi kunjalo. Kodwa uNkulunkulu nebandla lakhe luqhubeka ngokufanayo nje. Umzimba ufiphele awutho yini lowo uyazala kuwo. Bahlakaniphile kuhlakaniphele kwezwe kodwa abafile amacebo likaNkulunkulu. Ngitsheleni ke ungabatshela futhi ufakazise kubo ukuthi banephutha ngezwi likaNkulunkulu nezithembiso futhi basalokhu bengeke bakubone. Ngingahlala phansi ngo futhi ngithathe izwi futhi ngilikhombise ukuthi ihlelo linephutha. Ngingalikhombisa ukuthi izivumokholo elinazo namhlanje ziyiphutha, yabo? Lezi zivumokholo zebandla ngikhombisa ukuthi kuyiphutha futhi bayothi awu sifundiswe ukuba sikukhole lokhu, niyabo? Ngombono wami ukudla kwezilwane uma nazi ukuthi ngikhuluma ngani into engenamsebenzi ya kunjalo ababoni uJesu wathi nina aniboni ukuze nize kimi futhi nibe nokuphila ukubonayo likodwa hey indoda ayihlebekile indoda enkulu umbishobhu ebandleni lakhe indoda elodumo ithanda umuntu wonke futhi ifike kuJesu futhi ingazi lutho nokuphila kunalutho olwenzayo
wayengaziphela ngakho ngentshalo uJesu emsola ngakho kodwa wayeqotho ngokwenele ukubeze bonke abake babo babengeke ngisho beze
bonke abake babo babengeke ngisho beze bamele eceleni nabapristi abakhulu nababhishophi usibanibani yabo bamele eceleni nabo njalo bethatha amasiko abo amalunga abo amadala kunokuza izwi likaNkulunkulu manje ungabatshela angeke bakulalele ngabela nje impela ningathini nje ngifuna ukulibuza into ethize angikuqondile lokhu ukuthuka okungcwele manje bazalwane abalalele tape angiqondile lokhu ukuthuka okungcwele ningathini nje mina ngiphuma lapha futhi ikhuziwe esihlahleni lingibuze uhambaba kanjani ezweni njengoba wenza na nginokuphila ngiyiqhuzu kulesi sihlahla na ngiyafakazisa ukuthi ninokuphila kodwa uhlobo olungalungile uma lifuna ukuhambahamba indlela kuphela ebesiyo-ke siyabahambe ngayo libone linambithe lithinte lihogele futhi lizwe ukuba belingakhuluma futhi lisho kimi futhi libuze lokho indlela kuphela beliyofanele lizalwe ngendlela efanayo engizala ngayo amen.
He'll never understand
the way.
But if he's born the same way that I'm born, then he'll know the things that I know.
Kodwa uma izalo ngendlela efanayo ngizala ngayo khona ke liyokwazi izinto engizaziyo. Amen.
Oh my. Yes, sir.
Oh, hey, yebo mnumzane. Ngeke otshele iqhuze sehlele ukuthi singahamba hamba kanjani futhi izinyakaze. Leliyo ufanele lemukele uhlobo lwethu lokuphila ukuba likuqonde. Uyafana nomoya.
The same thing is with the spirit.
Ude fana yona nomoya, kube njalo ngeke ukuqonda. Asikho isidingo sokuzama ukufanisa wonke woza kuye nje kuqala ngokuba uma umuntu engazalanga ngokusha angeke ubone ngisho nombuzo wathi lokho ngokuthi uqonde ufanisele ngokusha ukuze ukwazi awu wena uthingi zela ngokusha futhi uphika izina ngaba kanjani na
ukuphila kwakho uqobo kukunika isiqiniseko sakho iqembu lakho uqobo ujoyinele nalo izinyoni zohlobo olulodwa niyabo
endani size sehlele kulezo zinto emzuzweni embalwa niyabo ufika ngomoya ngabatshela kanjani abantu izinto zikamoya ongazelwe ngomoya na uzofanele uzalwe ngomoya ukuze uqonde izinto zikamoya ujesu wathi umoya ubhebhetha lapho uthanda khona wazi lapho uvela khona lapho uya khona niyabo manje alo bonke abazelwe ngomoya bangeke utshele umuntu ozelwe ngomoya abathathi imicabango uyekele unkulunkulu enze ucabango nicabanga ukuthi bengingama kulo msama lapha ngithathe umcabango bese ngitshele indoda emuva lapho igama layo nguJohn Doe futhi ivele endaweni ethize thizeni yenze lokhu futhi yashada omunye wesifazane emuva lapho eminyakeni ngamashumi amabili yadlula futhi yaba nabantwana ngalona wesifazana izofanele ibuyisele le nto emuva futhi yenze lokho niyacabanga ngithathe umcabango bengingakwenza lokho na akukuhlanipha kunjalo kulokhu kuzalwa lapha emhlabeni kwalokho kungaphambili le kwalokho kuzofanele kuvele ngaphezulu manje-ke uma uzalwa ngumoya ngaphezulu ukuphila okokukuye owenza lezo zinto wathi imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ukuzala kwakho kuzofanele kushintshe uthukisiwe ungahle ukuba ukhulume ngezilimi ungahle ukuba ugxume phansi naphezulu ungahle ukuba umemezile ungahle ukuba wenze konke lokho okunye ungahle ukuba ubuyilunga elithembekile wayenjalo niko Nicodemus yabo kodwa wayesilalelwe ukuzalwa futhi uma uphika izwi uzama kulibeka kwenye indawo futhi wenza ukuthi ize kulo futhi ulisabalalise kanjalo khona ke uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalendela abakholwayo hambani niyezweni lonke lishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo inqobo nje uma ivangeli lishunyayelwa lezi zibonakaliso ziyalandela ngitsheleni indawo lapho ake akususa khona ebandleni ngikhombisela ubhalo lapho athi ake athi isikhathi esingaka nje wathi ezweni lonke nakukho konke okudaliweyo yebo uzofanele omukele uhlobo lokuphila enalo kuze uphile ukuphila kwakhe futhi uma ubona ukuphila kwakhe khona ke uzokwazi izwi lakhe kunjalo nxa isabizwana sobuntu hhayi umcabango hhayi ukucabangela hhayi idlingozi kodwa nxa umoya ongcwele esefikile uyothatha lezi zinto enginitshele zona futhi ezembule kini futhi uyonikhombisa izinto ezayo lokho ngokuzalwa lokho ngokuqinisekiswa ukuthi yizwi futhi uma umuntu ethi unomoya ongcwele futhi aphike izwi kankulunkulu futhi alibeke kweye indawo ungaliphika kanjani umoya ongcwele izwi lakhe uqobo na manje ngikhombisa enhlangano ezwini nakho lapho khona niyabo kulungile ubungacabanga zobabhizinisi manje nakho ukuthi ibandla lethu lisemuva kangakanani ubungacabanga ngozobabhizinisi owasungula ibhizinisi ezansi lapha liyibhizinisi elikhula ngempela futhi uzofanele athole usizo oluthize ngokukhulu kusheshe futhi ube ngaye esigejanini samadoda afile izidumbu futhi ethi ningeza nizongisebenzela na abengeke abe yinzuzo kuye
That's
reason zathi inhlangano ingaphindi neze ivuke yebo sike jane sokungakholwa ufile bebuthana bona ndawonye njengoNimrod njengoKora njengasekusukeni phansi onyakeni kungaba kanjani akazange ayisebenzise akazange asebenzise inhlangano angekwenza isivele ngaphandle kwentando kaNkulunkulu seyedlule phambili le kwalokho akunakufinyelelwa kuyo isiphumule ekuhlolweni ubungaka kanjani umuntu obengakwazi ukunyakaza okhubazeke ikhanda isandla nonyawo umtshele ukuthi umfuna akugijimele ukuncintisana kokugijima ngezinyawa agijime lokhu ukuncintisana ngokubekezela alahle niyabo bengakwenza kanjani abe umuntu angeke akwazi ukunyakaza ukhubazekile ufanele ususe ukukhubazeka kuye kuqala khona ke usengagijima lokho inhlangano ekudingayo ukuphilisa ngokukankulunkulu ngithemba ukuthi angitholi kuzwakala kugxeka yabo angigxeki kodwa uma isipikili singagobele ngale sizodoncuka kalula niyabo ingakho uma ngcwele ungelisebenzise ihlelo lithi nje lingakumbulani ngikholwa ukuthi uMartin Luther wayenomoya ongcwele ngokoxolo mhlawumbe kungesikho esabeleni oyiso namhlanje ngoba wawunganikezwanga sedlulile kulokhu ninabantu bethabenakele lapha eBlackboard kodwa wakholwa kuNkulunkulu nalowo okholwayo unokuphila okungune phakade angizangicabanga ukuthi kwakukhona umuntu owayekholwa yilokho njengami kuze kwaba yilokhu kuza ngizwe uCharles Feller njengoba bengehla uyakholwa naye ukuthi ukuzala okusha akusiwo umbhaphathizo kamoya ongcwele ukuzala okusha ungukuzalwa umoya ongcwele ungumbhaphathizo niyabo kulungile manje sithola ukuthi lo muntu izofanele azale ngokusha ukuze anyakaze
Alright? To be born of the
flesh. Kulungile ukuzalwa ngenyama. Ngeke uzofanele ube nokuhlakanipha kwezwe nokuhlakanipha kwezwe kulalela uthisha wakho wenyama kunjalo. Ingakho impela umuntu ongenako ukuzalwa okusha uthi umtshele izwi likaNkulunkulu bayolalela umbishopu wabo ikhosa labo noma inhlangano yabo esikhundleni sezwi lokuphila. Ngani na, akwazi lutho okunye, kodwa lokho. Ngani, niyazi kolinye isuku ngingahle ngibe igosa. Ngani, Nicodemus wayengumfundisi, lowo wayengaphambili le kwegosa. Lowo wayengaphambili le komelusi. Lowo wayengaphambili le, lowo wayengumfundisi kwa-Israyeli, niyabo? Yebo. Futhi wayengumuntu omkhulu wayengowaleli qembu futhi engazi lutho ngonkulunkulu kunalutho niyabo ayekwazi kuphela kwakungumlando othize usiza ngani unkulunkulu omlando uma engafani namhlanje na usiza ngani unkulunkulu kamose uma engesuye unkulunkulu ofanayo namhlanje na usiza ngani unkulunkulu owakwazi usindisa umunye esiphambaneni obengesindisa omunye osesimweni esifanayo namhlanje na njengoba njalo bengithi usiza ngani ukunikeza inyoni yakho engumzulini izimbewu ezinhle namavithamini ukuyenza ibe namaphiko amahle aqinile nezimpaphe ezikahle bese ifake esibiyelweni na angikutholi uzame ukungitshela ngonkulunkulu wamandla nezinto bese uyinamathelisa enhlanganweni engakholelwa ngisho nasentweni enjengaleyo niyabo konke kuphumile ingalisizathi kwehluleka ifile ngeke wayisebenzisa unkulunkulu akazange ayisebenzise cabangani nje umoya ongcwele uzange ukwenze noma nini usebenzise inhlangano ngokombhalo ndawo noma kuko ndawo ngokombhalo uma noma ubani okulethe iphu noma okhona engangikhombisa lapho umoya ongcwele wathatha khona inhlangano wase wenza umnyakazo emhlabeni woza ungitshele ngifuna ungitshele incwadi yomlando okuvela kuyo niyazi akukho ebhalweni ngakho ngifune ningikhombise umlando ovela kuwo unkulunkulu akazange asebenzise noma yini enjalo usebenzisa umuntu ngamunye njalo kulungile ukuzalwa ngumoya manje ukuzalwa yinyama futhi ube nokuhlakanipha kwezwe ukuhlakanipha kuyolalela uthisha wakho wokwenyama ukuzalwa ngumoya kungukukholwa futhi ulalele ukufundisa kwebhayibheli ngomoya ongcwele nomuntu ozalwa ngumoya uyolalela izwi likankulunkulu ungakhathaleki ukuthi noma yiliphi isiko limtshelane yikho nje uphinde uzalwe yingaleso sizathu ubona ukuba ngowenhlangano ufaka onke amathemba akho kulokho manje ngisho ukuthi abantu enhlanganweni akazelwe ngokusha manje ngizofika kulokho emzuzweni embalwa inkosi ithanda impela banjalo kodwa bangabantu ngamunye akusikho ukuthi inhlangano izelwe ngokusha abantu ngamunye phakathi lapho bazelwe ngokusha kodwa inhlangano kuphela imhlakaza emsuzweni kuNkulunkulu yiloko kuphela ekwenzayo iyakwehlukanisa kulungile kungakhathaleki ngenyama ihlelo lifundisa inyama uhlala njalo kuphambene nentando kankulunkulu
ukuzalwa ngokusha kuchaza ukuzalwa kuvela ngaphezulu ngokusha kuchaza ukuthi ngaphezulu ngihlakele niyakwazi lokho niyabo ukuzalwa ngokusha kuchaza ukuzalwa kuvela ngaphezulu manje nizobona ningakutadisha uma nifune isichaza mani lexicon niyabo kuchaza ukuthini ukuzalwa kuvela ngaphezulu ngoba uzalwe lapha manje ukuzalwa kabusha ufanele uzalelwe phezulu lapha ukuba uzalwe kabusha wena ke lo mbuso uphakeme kakhulu impela kunalo mbuso mkhulu kakhulu impela kunalo mbuso uze lo mbuso ube ubuwula kulowo nalowo ungubuwula kulona njengoba bengisho kaningi mina nomkami lapha kungekudala sawela kuyo 10 kilo sezinyangele zimbala zedlule futhi sawela isifazane egqoke isikethi futhi kwakuyinto exake kunazo zonke esasike sayibona kudala awu kulokhu kuza angikusho lokhu kungcolisa okungcwele ngezwa enye yezinhlangano ezidume kakhulu nendodakazi yami nami ngangilalela umsakazo lapho siyobusisa indlu yokukhonzela neculo abalicula olunye uhlobo lwenye into ethize ngosibanibani okunye kwalokho kucula kwengcwenga okuzwakala kimi njengabesifazane bebamba umoya wabo baze babelihlaza sipaka aga ebusweni bese ke becabanga ukuthi lokho ngukucula lokho ngukukhwikhwiza
Uthanda ukucula kudala kwePentecost ukuvela enhlizweni yakho ngqo. Ungeke wathwala ishume ebhakedeni lamahlanze kodwa lokho uyacula. Wenza umculo ojabulisayo enkosini. Ngicabanga ukuthi lokho kungokomoya ngiyakuthanda. Kodwa lokho ubamba umoya wakho uze nje ube hlaza sibhakabhaka ebusweni. Uthi uphangalale bese ubuyeke ubani? Awuzazi ngishono ukuthi ucula ngani. Ulindele kanjani ukuthi noma ubani omunye azi na? Ilokho ke.
UJesu wathi
sikhuluma esikwaziyo kunjalo, kunjalo. Isifanele sikwenze ngokucula esikwaziyo enhliziyweni yethu esikuzwayo.
Futhi ngikaze beqedile indodakazi yami ifundela umculo futhi yathi mfowethu, yathi leyo bekuyingcwenga ngempela. Ngathi yebo, kodwa bangaki kuleyo khwaya yabantu abathi ababenga amashumi amahlanu ocabanga ukuthi bebenosuku lide emphefuleni wabo na? Bangaki abaleyo khwaya ucabanga ukuthi izolo ebusuku kungubusuku bangomgqibelo abazange babe nesiphuzo esincane somngane na? Bangaki abesifazane phakathi labo babephungule izinwele na? Bangaki abazipendile ngenkathi umele usuku ebandla ethi ezinsukwini ezimbalwa zedlule uNkulunkulu wenza izwe elihle ngokuthi axaka ngenkathi ekuqamba upene na? Kanti siyazi ukuthi kulowesifazane oyedwa ebhayibhelini wapenda ubuso bakhe futhi uNkulunkulu wamnikela ezinjeni.
And we anybody that knows anything
futhi thina noma ubani owazi noma yini ngebandla nabahedeni uyazi ukuthi upende uphawana labahedeni bekuhlala njalo futhi nokho besifazane bayakwenza. Le ndoda ibhema iphuza iqhubeka futhi imi lapho futhi iculo amaphimbo anjalo. Sizofika kukho emzuzwini embala khona lapha. Kulungile. Bangabe kucabanga kwenhlangano kanti kuzoba nokudumazeka ekuhlweleni ngokubona kwami. Ukuzalwa ngomoya, ukukholwa nokuziphatha kwakho okuqobo emoyeni, ngokuqonda nokukholwa ngenhliziyo yakho ukuthi uJesu Kristu naleli izwi lakhe ukuthi awekho amanye amazwi angenezelwa kulo noma asuse kulo ngaphandle kwegama lakho lisusiwe encwadini yokuphila. Lekho bekungokuqinile. Uma wenezela into eyodwa kulo esikweni lakho noma ususa into eyodwa kulo awu uKristu washo qobo lwakhe igama lakho liyosulwa encwadini yokuphila. Manje thola inhlangano ihlele ebhayibhelini uyogijima usuke kulo. Kulungile.
Regardless of the flesh.
Kungakhathaleki ngenyama ukufundisa kwehlelo kuphambene nebhayibheli ya. Ukuzala ngokusha ukuchaza ukuzala okusha okuvela ngaphezulu uzala ngokuvela ngaphezulu. Khona ke siyanyakaza ezintweni ezivela ngaphezulu.
Oh man.
Oh hey, ngokuba kunguye uqobo yenza izwini lakhe ngawo igatsha lakhe kuye emvinini. Yiyo lesizathu Jesu athi uma ngingenza imisebenzi kababa wami ningangikholwa.
Oh, certainly. He said,
oh, impela, wathi, akakho onyukele ezulwini kuphela yena owehle ezulwini. Bekusiseni lungisa uNikodemu lapha, ngenkathi uNikodemu niyazi, bacabanga, yena engumuntu, wayengebe nguNkulunkulu. Futhi wathi, futhi lapho wathi, akakho onyukele ezulwini kuphela yena owehle ezulwini, ngisho indodana yomuntu manje esezulwini. Lokho kwakukukhulu kakhulu kuye. Wayengakwenza kanjani yena indodana yomuntu yehle ezulwini yayingefanayo eyenyukele ezulwini naleyo efanayo emini lapha phezu kwesicongo salendlu ekhuluma uNikodemu manje wayesezulwini na? Awu, wayefanele ukubona ukuthi kwakunguNkulunkulu ungosezindaweni zonke ndawo zonke niyabo? Kodwa yena emasekeni akhe wayengakwazi lokho. Wayengenawo umqondo womoya, umqondo wokwenyama futhi akakwazanga ukubamba. Uthi umuntu uthi ngingubani mina indodana yomuntu na? Omunye uthi hawu indodana kaDavide. Wathi phoke wambizela uDavide kumoya ngokuthi inkosi. Athi inkosi yathi enkosini yami hlala wena ngakwekho sinene sami ngize ngenze izitsha zakho zibe yisenabelo sezinyawo. Ukuthi kanjani yikho kokubili impande nenzalo kaDavide. Wayengaphambi kukaDavide, wayenguDavide nasemuva kukaDavide niyabo? Uyimpande nenzalo kaDavide. Bible lasho njalo kokubili impande nenzalo kaDavide. Wayengaba kanjani indodana yakhe ke na? Wayengaba kanjani inkosi yakhe ke na? Bible lathi kusukela lapho ababange besambuza lutho.
I guess it was a good thing.
Takele, kwakuyide nje nakho. Yebo mnumzane, kulungile.
Born again from above. Then we are active. Active.
Sizalwe ngokusha ngokwaphezulu. Khona ke siyanyakaza, sinyakaza izintweni zangaphezulu. Futhi ngokuba ukuphila kwakhe kukithi, okuyizwi lakhe kuqinisekise iziqobolwane.
The spirit that's in you
Umoya kini uyizwe lenziwe inyama kini. Umoya unaka izwi futhi uyanyakaze kuqinisekiseni izwi. Manje umoya unyakaze kunoma yiliphi ihlelo. Awukhathalele ekwenzeni inhlangano ngoba umoya qobo lwawo uphambene nenhlangano. Inhlangano zifuna izinto zezwe, umqondo wezwe, futhi zenza amathempeli amakhulu nezinto ezipholishiwe, nezinhlangano ezinkulu ezipholishiwe, abashumayeli abapholishiwe, nokuya okunjalo, nezingane ezidlula wonke edolobheni. Lapho umoya uzama ukuthola izinhliziyo eziqotho, lapho umoya ushisekela ukubonakalisa nokufakazisa ukuthi lonke izwi likaNkulunkulu liqinisile. Ungakwenza kanjani? Ungasebenza kanjani umoya enhlanganweni ibiphika ithatha izivumo khona esikhundleni sezina? Ngeke akwenza. Ngakho yabo ifile.
Ngubulu
akayi kulezo uhlobo lwezindawo ukuthola elakhe iqembu lendalo kuba limsebenzele. Ngoba asevele afile. Angabanga kholwayo ezwini kungenjalo bengeke abe phakathi lapho yabo. Manje siyanyakaza izintweni zangaphezulu.
Now the spirit
manje umoya unika izwi manje lokhu qinisile ngoba umoya unika izwi lokuphila yabo igama liyabulala umoya uyaphilisa manje bengenyuka namhlanje ngibuka izihlathi ezinkulu ezinhle phandle phezu kwehlathi amaguma amakhulu ansundu aphuzi ezingawohloki amahlavu zithequa qwa kuzo ngathi yazi ukuthi lokho kuyini la ngathi sibe nokuva nje uNkulunkulu sekhiphe umqulu wakhe wezimbali ezinamathelisa phezu amagqumeni izimbali zomngcwabo ukuphila sekubuyela othulini uNkulunkulu sembele nje zonke izimbewu zakhe ezimbalini nezinto uzimbeleza phindela futhi nje uqhakazise isixa sakhe sezimbali ubuka phezulu phezu komhlaba ngoba izimbali zomngcwabo. Kodwa uma ilanga liphuma futhi leyo mbewu izothatha ukuphila futhi. Amen. Kulungile. Umoya ukhathalele kuqinisekiseni izwi. Futhi uma wemukela isiko esikhundleni sezwi manje wena uthi awu silikhola lonke kodwa futhi Branham ngiyazi asikukholwa lokhu khona ke khona labo yilabo makhona. Umfundisi wasempini wangitshela ngesinye isikhathi ukuthi induna yamasosha yathi noma ngicabanga ukuthi kwakuyinduna enkudlwana yempi yathi mfundisi wasempini yana laphaya kunenduna yamasosha efayo udutshulwe ngomshiligane. Wawele lapho nenduna yamasosha izabalaza bayidonsela ethendeni lesiphambano esibomvu wayesethi nduna yamasosha wabheka phezulu ngokugobhoza kwegazi wayesethi yebo mnumzane wayesethi ngumfundisi wasempini yebo wathi uyafa nduna yamasosha wathi ngiyakwazi wathi ngumkristu na wathi ngake ngaba nguye wathi wamshiyaphi nduna yamasosha na wathi uyomthola lapho wamshiya khona ngqo kuqinisile. Induna yamasosha yathi angisakhumbuli umfundisi wasempini wathi ungangcono ususalela kuphela cishe eminye imizuzu ethi emibili indlela uzabalaza ngayo lomo ovuleka igazi liphuma emlonyeni wakhe nezindlebe nezinhlavu zomshimgani zivundle kuye wathi ungcono ushesho amaphapha akho ayagcwala. Induna yamasosha iqala ukumangala ilele lapho njengoba izabalaza kumamatheka kuvela ebusweni bakhe wathi sengiyazi manje. Wathi wamshiyaphi? Qala khona lapho. Wathi manje ngacabalala ukuba ngilale. Wamshiya lapho-ke, lapho umthola khona. Uma inhlangano yakho ifundisa into ethize phambene nezwi, umshiya khona lapho. Buya ngqo ngoba uyanyakaza ekuqinisekiseni nokwenza lelo zilibe ngeliqinisile. Lokho uJesu yikho njalo enze intando kaBaba, yebo? Kulungile. Lapho yabo ngihlangana kaniko demo ukuqonda akushongo lutho kuNkulunkulu. Manje akulendaba uma wayengusaziwayo njengoba sekubiza enhlanganweni umfundisi wakwaIsrayeli konke kokufunda kwakhe nokuqonda kwangachazi lokho ngenkathi emaphambi kukaKristu kuphela ukusola kuye. Manje sengathi ngiyabona bonke abantu bethi fata ucebileyo nikodemo, fata ucebileyo nikodemo, sikhothama kuwe mnumzane. Kodwa ngenkathi uJesu wabaphambi kaNkulunkulu wamsola ngokukazi kwakhe. Ngakho niyabona ukuthi konke kuyapi khohlwane yikho wozani asiye kuNkulunkulu kunjalo kulungile kanjalo kuqonda kukhulu kukaKora kushongo lutho noma kukaAdamu ungamunye ephika umlayezo kaNkulunkulu oqinisekisiweyo. Manje asilalele sisondele manje sizongena kwamanye amanzi aphakeme emzuzwini.
See, each one of them, the reason that they got in trouble, Nicodemus,
yabo ngamunye wabo isizathu sokuba bangena enkathazweni uNicodemu, Kora, uNimrod, kanjalo njalo yingoba abasiqondanga isithunywa sikaNkulunkulu nezwi eliqinisekisiwe langalolozulu. Manje noma ubani yakwazi lokho manje singahlala kunloko isikhathe side kodwa uNkulunkulu ubikezela futhi uthi into ethize izokwenzeka umuntu wenza inhlangano uhlalisa umuntu impela nje babekhona ukuthi wayekhona uMesiya ozayo lawo maJuda impela kodwa ngenkathi uJesu efika ngendlela ezangayo bathi lowo ngeke kwaba nguye behluleke ukuqonda izwi. Manje uJesu akafikanga ukuphambene lezi wafika na kodwa ufika ngokuphambene lokuhunyusha kwezi inhlangano. Mose akafikanga lokuphambene lezi ufika impela lezi kodwa uKora wehlukeka kubona futhi kwehle njalo bekungaleyo ndlela. Manje bukani lo mlayezo osuku ngeke nje kwaba yinto ethize ithi sineqiniso futhi sinalokhu lokho kuzofanele kushiwo ngaphambili ezwini lakhe bese kuthi ke emva kokuba izwi selilethwe ngaphambili kuzofanele kuqinisekiswe ngokufaneleyo yizwi. UJesu waqinisekiswa ngokufaneleyo nguNkulunkulu ngezwi. Wathi uma benimazi uMose beniyokwazi ngosuku lwami. Bakhuluma kahle abaprofeti ngayo, basho kahle bonke abaprofeti ayikho. Futhi nokho kwabaphuphuthekile, bakuqondanga. Yabo, kodwa uJesu waye manje ngifuna ukusho lokhu ngokwetheyiphi nangokwenu futhi. Yabo, isithunywa nomlayezo wosuku. Manje uma uhamba i-Seventh Day Adventist bathi sinalo gcinani sabatha nje.
You show me that in the scriptures.
Amen. Ikhombiseni lokho embhalweni. Nkosikazi Eddie Baker wathi wayenalo. Ikhombiseni lona. I-Jehovah Witness bathi babenalo. Ikhombiseni lona. Niyabo? Methodist bathi banalo. Ngikhombiseni lona. I-Baptist bathi banalo. Ngikhombiseni lona. Ikhombiseni noma yiziphi izinhlangano. Ngiyafakazisa kini ukuthi bona bonke bangaphandle kwentando kaNkulunkulu. Bonke baphambene befundisa amasiko omuntu esikhundleni sezwi likaNkulunkulu. Ngazi nayinye yazo ebingemukela izinto ngempela ezilotshwe eBhayibhelini ngendlela eliyiyo kunjalo. Kodwa uma kwedlula omunye umuntu wayesathi inomlezo osuku kufanele ngokufaneleyo abone kuqala futhi yashiwo ngaphambili ukuthi uyeza. Ngathi uJohane uMbhaphathizi ephumela lapho bathi nguKristu na wathi angisuye. Bathi ungu-Elija na wathi angisuye. Wathi ngubani na? Wayengena kuzikhomba yena wayenomlezo wehora wathi ngiyizwi lomameza ihlane njengoba kwasho uprofethi Isaya. Manje uma ukuzala kwami nokuphila kungakhathanisekanga nalokho ningangemukeli. Ngathi uJesu afika kwakuyinto efanayo, into efanayo. Isithunywa sinomlayezo ufanele ube ngumlezo oshiywe ngaphambili nguNkulunkulu. Bese kuthi-ke uNkulunkulu ekukhuluma ngalesi sithunywa uqinisekisa ukuthi kuyiqiniso. Niyakuzwa na? Niyakuqonda na? Uqondeni kufanele kuqala kube ngu-isho kanje iNkosi kushiywe ngaphambili.
And
bese kuthi-ke izithunywa nomlayezo kufanele impela kube yilokho uNkulunkulu athi kuyokwenzeka ngaleso sikhathi. Yingale ndlela uMose yiyo, yingale sizathu awa ngobuso bakhe phambi kaNkulunkulu futhi wathi, Nkulunkulu wangithuma. Wathi, zahlukanise naleso sigejane. Yabona ukuthi ngiqonda ukuthini na? Lokuhlala njalo kuyinto eyisonto ingqondo yomuntu yabasusa entandweni kaNkulunkulu. Manje kumlani kwashiwo ngaphambili yizwi lakhe futhi kwaqinisekiswa ngokufaneleyo yizwi lakhe. Manje uJesu wathi, uma ngingenzi imisebenzi lowo okaNkulunkulu khona kungena ingangikholwa. Yabo, uma ngigeja akebiko, ubani kini ongangilahla ngesono na? Ubani kini ongangikhombisa ukuthi ngingongakholwayo na? UNikodemu wathi, siyazi uRabi uvela kuNkulunkulu ngoba kukho umuntu obengenza lezo zinto uma uNkulunkulu bengenaye. Yabo, ngakho kwakhombisa ukuthi wayikholwa. Manje thina sisazi umlando webandla. Manje fakana amakepisi enu ukucabanga akukabi leyithi niyabo, ngakho lalelani nje ngokusondele ngempela manje futhi ngizozama ukushishisa nje ngakho konke engingakwenza. Ngifuna lalesisane ethephini. Manje noma ubani oke wafunda umlando webandla uyazi ukuthi isikhathi sokuqala ukuba ubupristu buze buhlale kwaba yibandla liRoma Katolika. Manje uma kukhona noma yiziphi izikhathi ngaphambi kwaloko, ngifuna omunye aletha umlando futhi angigobise. Ngingumngane wesifuba kaPoy Boyd osomlando abaningi abakhulu. Nginakho ofisi lami yokutendishela lapho, iPost Nation Council, the Nation Council, the Nation Fathers, yonke imibhalo engcwele yebandla engazi ngayo. Iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngizitatishile ngazibhekisisa. Yayingekho neze nhlangano, ibandla likatolika lingunina wenhlangano. Siyazi ukuthi lelo yiqiniso. Lizange ibandla lihlelwe laba nehlelo kwaze kwaba ibandla likatolika. Negama elithi katolika lichaza ukuthi okomhlaba wonke futhi benze inkolo yebandla lombuso futhi bayenza phezu kwalo lonke ihlelo laseRoma futhi cishe lalune nengxenye enhle kwedlula zonke zeze ezanqotshwa ngaleso sikhathi. Le ibandla lombuso labo babengalilaleli wayebulawa. Ya izinsuku ezingamashumi amahlalo zempela egazi ngenkathi abaprofeti bangempela bakaNkulunkulu ngenkathi besukuma lapho kulabo ibandla likatolika ukuthi laqalelani kuqala ngani sonke siyakwazi ngifundisile lapha kanjani ngempela u-Aquila noPriscilla wayengumelusi u-Aquila wayengumelusi webandla laseRoma ngathi umoya ongcwele wehla ngePentecoste wehlela kumaJuda avela kuzo zonke izizwe phansi kwezulu. Kodwa izinsuku ezimbala emva kwalokho uPetru waba nombono phezu kwendlu ukuba inyukele kwaKhoneliyu umRoma, indoda elungileyo futhi wakhuleka nomoya ongcwele wehlela kuye. Emva kwesikhashana izikhulu ziqala ukukwamukela. U-Aquila noPriscilla bangena eRoma basebehlela noma abazange bahlele kodwa bamisa ngokwenqubo ibandla lokuqala laseRoma. Futhi ngenkathi benza babe nabazalwane babo babe nodadewabo noClaudiu ekubuseni kwakhe wathi bonke amaJuda ebandleni eRoma. Naleso yiso impela isikhathi ibandla liRoma Katolika lathi uPetru wayeseRoma. Ikhombiseni umbhalo wodwa labo Petru ake aba seRoma noma yimuphi umlando othi wayekhona. Wayengekho ngokwezwi likaNkulunkulu futhi lelo engilikholwayo. Futhi wayengakwenza kanjani uPetru iJuda ake ehambisane nokukhonza izithixo nezinto abanazo zokukhonza izithombe nezinto na? Lapho niyabo, wayengaphikisana kanjani nokufundisa kwakho uqobo lapha na? UMpedo akuba phezu kwalokho kunoma iProtestani linjalo nalo ngendani sizofika kukho emva kwesikhashana masinya kosithanda qaphelani. Qaphelani manje sithola ukuthi ngase impela isikhathi ibandla elithi uPetru wayeseRoma, umlando uthi uClaudiu neBhayibheli lasho futhi wayeyale onke amaJuda aphuma eRoma. lo Paulu wajabule Efesu futhi ufika emaphandleni angasenhla lapho ufumana labo abafundi futhi lapho wayeka lesenhla lapho evakashela wakhwila noPrisila emva kokubuka kwabo wasekuthi ke abazalwane baseRoma kuleli bandla baqala ukubumba imibono ngeyabo base benezela ukukhonza izithombe wasekuthi ke uConstantine unina wayengumKristu wangempela futhi ethemba ukuthi umfana wakhe wayezoba nguye kodwa wayengusopolitiki futhi wabona ukuthi iningi leRoma noma ingxenye enkulu yalo yabezinga elimpofu lase livele lemukele insindiso ngoKristu wasekuthi ke babe sebeqala ukuba ngabathandwa kakhulu ngabantu ngoba babethula uVenus futhi baphanyeka uMaria futhi bethula uJupiter futhi baphanyeka uPetro nokunye nokunye kanjalo nabafundi futhi kwakuyinkolo ethandwa kakhulu kabantu futhi baba ngamaqhawe bona lawo maKristu ayefa ngibandla eKatolika lathi sasingaba kuqala lelo iqiniso ngempela ibandla eliKatolika liqala ngosuku lwePentecost kodwa nakho kwalikhiphala lahlela futhi lakujovela lisukele ezwini izimfundiso zingaphikiswa lemfundiso engaphikiswa yakamuva ninabantu eningaphezu kweminyaka eyishumi ubudala niyekhumbula imfundiso engaphikiswa yakamuva ukwenyuka kwamariya cishe eminyakeni eyishumi edlule enye imfundiso engaphikiswa yenezelo ebandleni esikhundleni sombhalo imfundiso engaphikiswa futhi bazaninika kubani iqende khona manje abanendaba ukuthi umbhalo uthini kungukuthi ibandla lithini
They, a priest told me, said,
"Unkulunkulu usebandleni lakhe." Ngathi, "Unkulunkulu usezwini lakhe." Wathi, "Awu, lelo bhayibheli lingumlalo nje webandla likaNkulunkulu lasekuqaleni." Ngathi, "Khona ke, ngiyikatolika lasekuqaleni." Ngathi, "Loko kungenza ngibe ikatolika kakhulu kudlula wena ungumpriest." Niyabo? Ngathi, "Uma kuyiloko, khona ke ngiloko." Ngathi uyabo ngikholwa impela abapostoli abakufundisayo uyakukholwa kujovele ngumuntu kukho futhi ingalo ndlela impela kwamba ngayo impela kwaba njalo kwaba kanjalo impela leyo ndlela manje qabelana umlando baseke beqala ukwenezela izimfundiso ezingaphikiswa imfundiso engaphikiswa futhi ngikali uPaulu ezanga neno siyazi ngokomlando ukuthi akalivakashelanga ngisho nelo bandla lokuqala ngoba wayengenaki ukumela ukukhonza kwezithombe futhi wabashela ibandla lesibili ababelisungulile ibandla lesibili laseRoma futhi ngenkathi umkhandi waseNicaea ufika lapho uConstantine ebona umqondo wokuhlanganisa umbuso wakhe yona into efanayo yenziwa uAhabi noJezebel egane ezansi lapho niyabo futhi ngikala sebona ithuba lokuhlanganisa abantu bakhe futhi yenze isizwe esikhulu esinamandla ngakho wacaba ngokuthi babezothola inkolo yabo ngakho wabenzela inkolo yebandla lombuso futhi ngenkathi benalo umkhandi waseNicaea nale mibuzo equmuka ukuthi ngabe ukukhona uNkulunkulu yedwa noma abathathu noma ngabe babe fanele babhaphathize egameni likaJesu Kristu noma uyise indodana nomongwele yonke lene eminye imibuzo yaletha kwelamanqamu phakathi lapho futhi ngenkathi wenza abanye balabo baprofeta abadala benyuka khona lapho bengenalutho kodwa bezisonge ngezikhuba zezimbi futhi bedle imifilo kunjalo kodwa lezi zikhulu ezinkulu zase zivele zisebenze indlela yazo ebandleni zabavala ngokuhlakanipha kwezo kodwa babe no isho kanje inkosi Nange lobumnyameni bobuhedeni cishe eminyaka einkulungwane kodwa labuye laqashuka futhi ukuba liqhakaza kunjalo ungeke walibulala ngiyakubuyisela isho inkosi yonke eminyaka lezi zinto ezidlayo lawo mahlelo enezela izimfundiso singaphikiswa nakwenza lokhu ukwenezela imfundiso engaphikiswa indlela kuphela ukuthi noma yiliphi ibandla indlela kuphela noma yiliphi ihlelo elingake kulize lidede ezwini kaNkulunkulu ukwenezela imfundiso engaphikiswa esikhundleni semibhalo engcwele Uzama ukwenza isiko lobuntu noma imfundiso yebandla lenu nakuba kubambana nemibhalo Pho-ke ningaligxeka kanjani ibandla likaKatolika uma nenza into efanayo abayenzayo Niyaqonda na kulungile Kanti manje cabangani nje imibhalo ingehleleke izimfundiso zingaphikiswa ngamanga kwasekuqaleni nje
And when you accept the denomination, you've already got a
God. Uma wemukela ihlelo uzuvela nemfundiso engaphikiswa ngoba yinto enezelo ayike empalweni ayike empalweni ayike nekuthiwa inhlangano Jesu akazange athi niyanithi uma ukuba niye ezweni lonke neze inhlangano qha womnumzane ayike into enjalo kwenza lokhu kungukwenqaba imibhalo engcwele ngathi lokhu kwenziwa kwashintshwa kusuka ebandleni ngokuzala kuya ebandleni ngemfundiso engabhikiswa nesivumo khono hhayi bandla mangixolise idlangala uyazalwa ebandleni kodwa uyalijoyina idlangala awusile ibandla lebaptist ibandla lemethodist ibandla lepentecost idlangala lebaptist idlangala lepentecost idlangala lemethodist uyawajoyina ungeke walijoyine ibandla yike into enjalo uyazalwa kulo unikodemu watshela lokho ngakho niyabona lapho enikhona na oh hey yingakho ngimelene nayo ngimelene nabantu abakulo inqubo engimelene nayo isizathu bangeke omunye walawo malungu amadala noma enye into ethize elingelalawo mabandla lishumayela into esebhayibhelini ephambene naleyo mfundiso leyo ncwadi enikeza amalungelo abanayo kuleli bandla likhishwa ngqo ebandleni kanjalo yawo mnumzane amanye awo acasula kakhulu ngawukuthi angeke ngishovumele imvuselelo ize kwelinye ibandla ngaphandle uma kungomunye wamadoda akubo uqobo ngani kakhulu omunye ngesinye isikhathi wayezonikeza umshumayeli khona lapha kuleli lizwe umshumayeli womdadlana emezansi lapha emgwaqeni ekhala futhi enxusela ukuphenduka futhi ethi wozani yemukelani ukristu gcwalisani ngomoya ongcwele nezinto ezinjengalokho nomunye othile enhlanganeni yamapentekoste uyenyuka wayesenikeza indoda idola ezandleni zayo futhi wadingeka ahambe aphenduke ngoba waphinga ebandleni lakhe ngikhuluma ngekatolika kunjalo futhi niyakwazi ngikhuluma ngakho nani noma lilibandla liyakwazi empeleni kulungile kwenza lokhu kwenqaba imibhalo uma lokhu kwenziwa kuyashintshwa ke uma wenezele imfundiso engabhikiswa futhi ujoyine inhlangano uzuvele ngokuzenzekelayo wemukele imfundiso engabhikiswa yakho yokuqala ngoba ayikho ngokumbhalo ngakho yinto enezelwe nemfundiso engabhikiswa yinto enezelwe ithatha indawo kungukuthatha indawo yokuzalwa uma wemukela ihlelo sewenezela imfundiso engabhikiswa kulungile uma lokhu kwenziwa khona ke kuyashintshwa kusuka ebandleni ngokuzalwa kuya edlangalaleni ngemfundiso engabhikiswa noma isivumo kholo ukuba niyabo imfundiso engabhikiswa ngokwayo kungekho ngokombhalo manje ujesu akazange athi hambani niye ezweni lonke futhi nenze amahlelo hambani nihlele abantu ndawonye wathi hambani nenze abafundi niyakholwa na amen ngakho niyabo niphume naphela lelani bhekisisani lapha asikuvale ngokunye ukuthize lapha sishayele ukuthize phansi kuqine ngaso lesi sikhathi kangaki unesichazambasi sesigreki lexicon emphatic dialogue esukela embhalweni omdala ongakabi incwadi yisigreki na kulungile mfundeni tholani noma yisiphi isifundiso esikhulu wena isifunayo inani emtobeni wolwazi bese nikuthola isichazambasi lexicon yesigreki fundani isambulo ishumi lesikhombisa futhi uma nifunde lapho ihumusho iKings James lapha ithi nalokhu yangiyisa ngikumoya ngase ngibone wesifazane ane kwalesilo esembethe ezibovu sigcwele amagama enhlamba manje lokhu King James yakusho kodwa ukuhumusha kwasekuqaleni kwathi ngiyiswa ngikumoya ngase ngibone wesifazane sigcwele amagama ayinhlamba kulomningi kakhulu umehluko phakathi kwamagama enhlamba namagama ayinhlamba manje bhekisisani sonke siyaqonda futhi siyazi ukuthi lelo kwakuyibandla lamaroma lihlezi phezu kwamagquma esikhombisa lilawula amandla ezwe futhi lalibizwa ngezifebekazi futhi lalingunina wezifebe bhekisisani yini isifebe na kungaba indlela kuzofanele kube ngowesifazane Ngakho uma kungowesifazane kuzofanele kube yibandla lalingunina ezifebe ezifana naloko ayeyikho.
And look, watch in her.
Futhi bukani bekusani kuye ake sikucinise kuye kwakunamagama ayinhlamba
kuyini
na
ministers here
manje befundisi lapha nabasethepini ake sibithulise ayini lawo magama ayinhlamba naye Methodist, Baptist, Presbyterian, Luthela, Pentecost kanjalo njalo amagama ayinhlamba ngoba yizinhlangano bufebe kuNkulunkulu njengoba lalinjalo nje futhi wona kulawo maqembu wabantu bathi ngani uyimethodist futhi wenza lokhu uyipentecost futhi wenza lokhu uyipresbyterian futhi wenza lokhu beza yonke into esekhaleleni niyakwazi lokho futhi kuyini na ngamagama afanele afane nokukristu futhi abizwe ngegama lomkristu futhi ngamagama ayinhlamba awasiyo amabandla abiza ngokwamagama ngebandla angamadlangala manje niyabona ukuthi kungani ngimelele nenhlangano hhayi abantu na inqubo yenhlangano niyabo amagama amagama ayinhlamba bhekisisane amadlangala abiza ngokwamanga ngambabandla ibandla le-Methodist ibandla le-Baptist ibandla le-Presbyterian ibandla le-Pentecost ibandla lamaluthela ibandla le-United Brethren ayikho into enjalo lokho akukho ngokombhalo linye kuphela ibandla futhi ungeke walijoyine uyazala kulo umisela ngaphambili kulo
The mythical body of Jesus.
Umzimba kaKristu Jesu phela. Umzimba oyimfihlakalo njalo kaJesu Kristu laba emhlabeni nezilibonakaliswa. Amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Awasiyo nawe ililodwa hawo. Phumani phakathi kwabo. Yasho ya. Kuzisana ngokushesha manje. Ngifuni ukunikhathalisa kodwa uma nje ninginike eminye imizuzu embalwa manje ngizohamba ngisheshe ngakho konke engingakwenza kodwa ngifuna niqiniseke ukuthola ukuze ningakugeji niyabo?
Remember Mother Rome
Kumbulani, umama Roma, wafunyana kuye egcwele amagama ayinhlamba, unina wezifebe. Manje ke, uma bezifebe, yini isifebe na? Yini isifebekazi na? Into efanayo nesifebe, ngowesifazane ophila ngokungethembeki esifungweni sakhe somshado. Futhi noma yiliphi ibandla, elizisho ukuthi liyibandla likaKristu, futhi liphika izwi likaNkulunkulu, alethembekile esifungweni salo somshado. Ngakho ke liyaphinga, ngokwenezela imfundiso engabhekile, ubufebe nezwe, nokuhlakanipha kwalo esikhundleni sokwamukela uKristu, namandla okuvuka kwakhe ngokuka moya ongcwele. Futhi lingunina wezifebe ezenze into efanayo. Ibhodwe lingebize iketela linokugrizi. Niyazi yabo? Isithupha kokukodwa nohalf a dozen okunye. Abanye balaba abantu bayagijimisana nje behlekisa ngekatolika kuthi bengenabenye yento efanayo qobo lwabo. Lalingunina ubhabhatizo wamanga emanzini. Ningunile ufakazi obungamanga ukubonakala lobuka moya ongcwele futhi nilandelana ngonalo manje ake sibone uqinisile lokho mfowethu Branham na tulani nje umzuzwana
see she is a mother of blasphemous names
Yabo lingunina wamagama ayinhlamba amadlangala abantu awajoinile futhi yalethe ihlazo ephila noma kanjani Akhoke izikhindi abesifazane nezinwele ziphunguliwe bependile bacule emakhwayeni babhema osikilidi bathathe isidlo zonke izinhlobo zokungcola zezwe futhi kuyisikhubakiso kongakholwayo akhulumanga yini ngako Timotheu umoya ongcwele na Ngizani yabo lona iRoma lingunina lawo onke Yabo nakwenza impela ihlanganweni yenu njengoba nje lenza lijovela izivulisi singaphikisa esikhundleni sezi ngoba iqembu lamadoda lakuhlela ndawonye amakhosi nababishobi kanjalo njalo bathi kwakufanele kube ngalendlela futhi lokho impela okwenzeka eRoma futhi uzama ukukwenza mfowethu okumele uze yemukele izwi likaNkulunkulu eligcwele futhi bukani ukuthi nizoyaphi niphuma ngqo ngomnyango. Manje sizobona uma uNkulunkulu anitshela ukuba nikwenze noma cha emizuzwini emibala. Niyabo, kulungile. Niyabo, ngingunina wawo onke ngoba laba ngelokuqala kususa imibhalo yobhalo lazelenezele ifundise engabhizwa ngoba le nqaba abaprofethi abagcotshiwe ababenokuphila okuqinisekiswe nezwi. Ubuhlakani babo into lesimanje amakhosi amakhulu amaRoma abuza amanye amakhosi kanjalo njalo ayemukele ubuKristu kodwa afuna abemukele ngendlela engeyawo uqobo. Niyabo, kunjalo abufuna ngendlela engeyawo. Inamani wayefuna ukuqeda ucoko lwakhe emanzini asezweni lakuwo uqobo. Wayengawathanda amanzi anodaka aseJordani kodwa uma ake aze aluqeda ucoko lwakhe wayefanele aphumele lapho kulolo daka impela nje njengoba umprofeti amtshela. Niyabo, uNkulunkulu akabheki ibala lamuntu. Qaphelani, lalihlelo lokuqala. Bukani madodakazi alo ayenze into efanayo enezela izivumo kholo nezifundiso zingaphikiswa sikuleli sezwi. Ningangitsheli ngikhombiseni lodwa elingachezukile kulo. Ngikhombiseni maliso yedwa oyokwemukela iqiniso ukuthi awayikunikhipha kulo ngaphandle uma uthanda kakhulu ngabantu. Niyazi azofanele abambelele kini ngokuthandwa kweni kakhulu ngabantu noma ukuthi ize kulungile.
Look at Revelations
18. Manje bukani isambulo eshumi nesishiyagalombili. Okwemizuzu embala nje ivese elilandelayo ngale isahluko esilandelayo emva kwesambulo eshumi nesikhombisa kuhlolile futhi kwakhombisa imfihlakalo yalonkosazana yaBhabhiloni. Isahluko eshumi nesikhombisa sesambulo siyachaza ukuthi liyibandla lihlezi phezu kwamagquma esikhombisa idolobha laseVatican elibusa wonke amakhosi omhlaba lokho impela okuqinisile nomongameli futhi kanjalo njalo ehhe. Ngakho kodwa lilapho liphethe umcebo weze lalo senensalo kunjalo impela ubani ngala nalo na kunjalo. Sonke siyakwazi lokho kodwa kungani ningaba ngabende kuxhumene nalo na. Manje qaphelani esahlukweni seshumi nesishiyagalombili sona impela esahluko esilandelayo emva kokuba imfihlakalo yalo esichaziwe sihleze ethebelini likaNkulunkulu. Manje lapha iZela Blackman ukhona kulo busuku uzela na waletha lisekameleni phakathi lapho manje our Sunday visitor iphepha lamakatolika nephepha lamakatolika laliphendula umfundisi lathi ushilo umfundisi othenipekile owenza izinomboleni zesiRoma phezu kweVatican noma phezu kwesihlalo sobukhosi sikapapa kubhaliwe Vicarius Filii Dei ukuchaza ukuthi kwisifunda bishop samakatolika lapho ukuthi leso yisibalo sesilo se-apocalypse. Ngani wathi impela yilo kuqinisile kupelisheka amakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha kunjalo impela nezifunda bishophi zamaRoma ziyakuvuma ukuthi kusho lokho kodwa nansi impendulo yabo esmart egcwele ukuhlakanipha wathi kodwa yazi igama lakho ngolimi oluthize lingapelisheka libe yinto efanayo lendoda yathi elami icishe impela libe yinto efanayo ngolunye olwimi walipelisha wathi uyabo ngicishe impela ngibe ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha nami wathi bekunamakhulu awo wathi njalo uma kuqubuka noma yini ukhona umunye namakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha wayesethi mfundisi ohloniphekile wazi yini ukuthi ngolunye olwimi igama lakho uqobo lingahle liperisheke libe ngumphiki kristu na. Wathi ubukelani izinto ezinjalo na bukani ukuhlakanipha kodwa umoya ongcwele wazi kangcono. Bekisisani, lokho kungahle kube njalo igama lami lingahle lipelisheke libe ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha kodwa angihlangabezani nezidingakalo ngihlale equmeni angizisho lezi zinto angisule umbusi. Niyabo kunjalo lowo akhuluma ngaye Ngakho ukuhlakalipha kwakho kukwenza kufika ezenu mnumzane kunjalo ebukhoneni bukamoya ongcwele uhlangabezane nakho konke kwalo kodwa yena uyahlangabezana ihlezi ethempelini likankulunkulu ezikhombisa yena uqobo ukuthi ungunkulunkulu futhi uhlezi emagqumeni esikhombisa angihlezi emagqumeni esikhombisa uma lipelisheka libe ngamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha angihlangabezani nakho konke kwalo kodwa yena uyahlangabezana niyabo nakho lapho khona niyabo ngakho nje thembela kumoya ongcwele ungazindli ukuthi uzakuthini ngoba akusiyo okhuluma ngubaba ngakho ukuhlanipha kwakho nokuzalwa kobusha okuvela ngaphezulu ngake kuze kuqiniseke kanjani lezi zinto lapha emhlabeni lezi zanusi ezinamandla kuwona ngani zazibonke ubuqili obuncane nejika wayengamanjani umoze ngenkathi elilandela imiyalelo kankulunkulu ukuphonsa phansi induku yakhe futhi yaphenduka enyoka futhi nakho kwenyuka izanuzi futhi zenze into efanayo na kodwa umose wama wathula azi ukuthi wayelandele izwi likankulunkulu nenyoka yakhe izidla zonke lo mbolozi niyabo ngakho uma ulele futhi wathola yini ayengayenze ngenkathi ebaholela izweni lesithembiso futhi kwakukhona lwandle libomvu lubafaka njengasebhodleleni kodwa indlela kankulunkulu yezinyawo yadabula kulo ngqo amen wathi yemawuthule futhi ubole inkazimulo kankulunkulu uma kusendleleni yezinyawo yomsebenzi yokulandela izwi yima labo futhi ukubhekisisa kuvuleka nge-amen sengeminyaka engamashumi amahlanu nantathu ubudala kade ngimkhonza cishe iminyaka engamashumi amathathu nantathu ngivisa sengathi ngabe bengineminyaka eyizigidi eziyishumi ukuba ngimkhonze angikaze ngimbone ehluleka namanje uma izwi lakhe ligcinwa kunjalo manje bukane masike emva kwesono sakhe izimfihlo zakhe zatholakala sibe nakho lokho kudala siyakwazi manje isakhiwo esilandelayo bukani isambulo ishumi lesishiyagalombili ake ngiphenye kukho nje umzuzu nje ngahle kube yinto enhle kuzosithatha nje imizuzu emide ngokumbalwa futhi kungahle kusho into ethize encane kuwe ngithemba ukuthi kusho njalo manje sibona lapha esahlukweni seshumi lesikhombisa ivesi lesihlanu nasebusweni bakhe kulotshiwe igama lokuthi imfihlakalo ibhabhiloni elikhulu unina wezifebe nowamanyala omhlaba futhi bhekisisani ngase ngibone esifazane ibandla edakiwe yigazi labangcwele negazi labofakazi bakajesu uthe lapho ngimbona ngamangala ngokumangala okukhulu niyabo embona wayeyinto enhle kakhulu ngempela futhi wayengunina wonondindwa inkolo yonondindwa amahlelo khona impela kwenzayo niyabo ngoba bajovele izimfundiso ezingabhikisa njengoba enza nje manje bukani bukani isambule manje so yisahluko seshumi lesikhombisa kuphetha ngevesi leshumi lesishiyagalombili manje bhekisisani emva kwalokhu emva kokuba imfihlakalo yakhe yatholakala emva kwalokhu ngabona enye ingelosi yehla ezulwini inamandla amakhulu manje nakufika esinye isithuko esehla isahluko esilandelayo imfihlakalo yakhe yatholakala manje lokhu ngokutholakala kwemfihlakalo yakhe nemfihlakalo yabantwana bakhe niyabo sesiyaqonda manje impela ukwamenza isifebe ngoba waphinga ngokumelana nezwi likankulunkulu futhi lokho okwamenza inhlangano lalingenakuhlala liyibandla lebhayibheli futhi lemukele lokho futhi kanjalo akukho nhlangano engathathi lonke izwi lalo indlela elilotshwe ngayo lize libe yibandla zebhayibheli futhi akukho nalinye lawo elinga leyo ndlela engazi utho ngalo akukho nalinye ngakho labo niyabo lili nje lingahlela izinto elizenzayo kokubili ngombhalo nangobufakazi obubonakalayo lifa khona lapho lemukele imfundiso engaphikiswa manje bukani manje lokho kwenzeka unkulunkulu wathuma kulesi sahluko seshumi nesishiyagalombili ingelosi enamandla emva kokuba leyo mfihlakalo seyaziwa ingelosi enamandla noma isithunywa. Isandlapha emva kwalokhu ngabona enye ingelosi yehla ezulwini ngamandla amakhulu nomhlaba wakhanyisa ngokukhazimula kwayo futhi yamemeza ngeza elinamandla iBabiloni ukudideka elikhulu liwile selibe yindawo yokuhlala amadimoni, indawo yokubopha bonke omoya abangcolile nendawo yokubopha zonke izinyoni ezihlanzekile nezizondekayo, zinyoni ezingcolile nezizondekayo. Futhi izizwe zonke zaphuza iwayini lolaka lobufebe balo, namakhosi omhlaba febile nalo, nabathengisi bomhlaba bacebile ngamandla encikithakalo yalo.
Immediately after her mystery was made known,
bukani masinya emva kokuba imfihlakalo yakhe yase yazisiwe ukuthi wayengubani, ukuthi wayeyini, amadodakazi akhe yayingubani, imfihlakalo isiyazisiwe. Khona-ke uNkulunkulu wathuma ingelosi isithunywa ukuini na, bizela ngaphandle, phumani umlezo wehora, phumani kulo bantu bami ukuze ningahlanganyeli nazo izinhlupho zalo, uzoliqalekisa. Bekisisani, phumani kulo. UNkulunkulu wathuma eziningi ingelosi enamandla noma isithunywa, nokukhanya kwayo kwakungekho ekholeni, kwasabalala phezu komhlaba. Phumani kulo. Ini? Yena nodadewabo futhi.
To lighten the earth and call his people out of her.
Ukukhanyisa umhlaba futhi yabiza abantu bakhe baphume kulo. Manje niyazi leli iqiniso.
A messenger was sent from heaven.
Isithunywaza athunywa zivela ezulwini ukubiza abantu bakaNkulunkulu baphume eBabiloni, nokukhanya kwakhanyisa umhlaba, umoya ongcwele omkhulu.
The Bible said she is a cage.
Kabelani, iBhayibheli lathi liyisibiyelo futhi libambe ezizondekayo, izinyoni ezingcolileyo. Hayi zikozi manje, qabo.
Vultures.
Amanqe ezingcolileyo, izinyoni ezizondekayo, lokho elikubiyele ngakulo, liyisibiyele esigcwele zona sonke, isibiyele sigcwele zinani na, amagama enhlamba kuphambene nombhalo. Timothy wesibili isithathu wathi uma ngcwele ukhuluma ngezinsuku zokugcina baza kuhlubuke kukholeli futhi benaka umoya wadukisayo. Kwasho futhi umoya ngcwele wakhuluma ukuthi ngezinsuku zokugcina bayoba ngabanamawala abakhukhumeleyo ezizondekayo. Ngamabusiso uNkulunkulu, wena ngomunye wethu kungenjalo awunalo igama lakho encwadini yethu, ulahlekile ezizondekayo, ezingcolileyo. Ngithemba ukuthi ngilimazi, ngithemba ukuthi ngenza okubi. Ezizondekayo, izinyoni ezingcolileyo, nizibiyele. Kumbulani, uNkulunkulu lukhozi, wazibiza yena uqobo ngokhozi. Futhi wabiza uJakobe ngokhozi, futhi singabachwane akho khozi, amen. Wabiza uprofethi bakhe ngezinkozi. Nelengelosi yehla kuzodalula nokubizela ngaphandle. Jobezo wami omncane ngokuthi ukhozi luhlakaza isidleke salo. Lelo khozi oludadlana lalukade lulandela leso sikhuphuka sisidala sizungeza sibweni ngaso sonke isikhathi. Sihamba sikukuza kodwa lalungena kuzidla lezo zinto esasinazo ezehlalisana nabesifazana abapende ubuze, izinwele eziphunguliweyo nezikhindi. Lalungena kukwenza lokho kodwa lalukazi lutho olunye kodwa ukukuza kwaleso sikhukhukazi sidala. Kodwa ngolunye usuku umama khozi walithola wathazuluka elubizela ngaphandle wathi, ndodana awusuye umuya wawo, phuma kuzo. Wathi, mama ngenze njani? Wathi, bakuzisa amaphiko akho bese uqala. Ukuqumba okuqala lwazithela ezigxotsheni maphakathi ngqo nenhlangano. Wathi, ndodana uzodingeka uthi ukuphakama kudlana kunalokho kwenjala ungeke ngakubamba. fanele susise inyawo zakhe emhlabathini uzolindizisa ngakuthola ukuthi lwalungandiza ukufikela ukuzolibizela ngaphandle kunjalo kodwa lo mama babiloniwe wayezibambele isigejane sezinkukhu amachwane aphapheme aziphendile izinwele ziphunguliwe azibiza ngamakristu wathi lesibiyelo sigcwele wona nina bashumayela nima ipulpini futhi niyekelela abesifazane bazadlilele nalokho ngiyalidabuyela ukwenza kwamahlelo kwenu kube kuningi. Nkulunkulu uyakufuna lokho esandleni senu. Phumani kukho, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Isibiyelo sabazandekayo abanamawala abakhukhumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu bangaqaka ukufana neze kunoma bafane noKristu. Uma ubona esifazane lenqwaba yokuzipenda uyakukhombisa ukuthi akanalutho ngaphakathi, unamanga ngaphakathi, kunjalo impela. Uma wesifazane ngibona yedwa ngolunye usuku enezinwele ezihlaza tshani, kunjalo wazo zonke lezo zinto ezihlaza tshani lapho emehlweni abo. Manje uma ubungenazinwele futhi ubufuna ukufaka izinwele ezithize bekungalunga, kodwa ufake lezo ezibukeka njengomuntu. Futhi uma ubungenazinzipho futhi ubufuna ukuthola izinzipho, ungatholi ezinjengamakhasi aphuma kubhontshisi womkhumbi wepi. Thola izinzipho zangempela. Uma ungenazo lezi zinto kulungile. Uma ungenamazinyo zithelela amanye, uma bekwenzela amanye athole. Kodwa ungakhiphi amazinyo akho owaphiwe nguNkulunkulu, ngoba nje ethe kugwenga kancane futhi angamazinyo amahle ukuba uthole amanye. Ungazidayi izinwele zakho noma ukuthize futhi zibukeke njengento evela udekele ndawo ndawo. Ungakwenzi uma ungena mbala futhi ufuna ukuzenza ubukeke sengathi unombala othize, kulungile, sengathi ngiyabona.
But don't make yourself look like Jezebel, like a barn somewhere.
Kodwa ungazenza ubuye njengoJezebel, njengenqolobane ndawo ndawo ependiwe. Nani bazalwane bamaPentecoste, livumele labo esifazane bagone izinwele zabo. Ngani iBhayibheli lithi lolo ludumo lwakhe, kuthi kungokwejwayelekile ngisho kuye kukhuleka nezinwele zakhe zinjalo. Futhi nokho nimvumele inyukele emsamo futhi ashumele ivangeli acele ekhwayeni afundise usonto esikole. Yakudabukela, kufanele ube namahloni ngawoqobo. Ungani ngimelele nenhlangano, ngicabanga ukuthi bengingake ngize ngilungiselele into enjengaleyo na? Ngiyasazisa isizathu sokuthi ukwenze mfowethu, wazi kangcono, kodwa ukuba ubungafundisa umelane nalokho, ubungaphendulwa kuyiko omkhulu futhi bayokukhipha esontweni. Abusise uNkulunkulu ngesibindi sakho uma uzokwenza, kunjalo uNkulunkulu uzokuhlonipha. Yathi le ngelosi na, phumani kulo, yebo mnumzane. Lengolosi yafika emhlabeni futhi igela ulethe ukukhanya futhi yakhanyisa ukukhanya umhlaba jikelele. Yayingelosi enamandla futhi igela ukumemezela umlezo wokuthi phumani eBhabhiloni, ningathinti okwalo okungcolileyo. Lineso sonke isibiyelo sigcwele bona lathi liyisibiyelo sazo zonke izinyoni ezizonekayo. Ya, linesibiyelo sigcwele bona manje umkhwanja wamabandla omhlaba noma amadlangala. Lineso sonke izigejane isibiyelo engimanje bonke bahlangana ndawonye. Niba isibiyelo kulungile, sigcwele izinyoni ezizondekayo kunjalo. Zama ukukhuluma kwelingelayo ngesinye isikhathi. Nizame nje mfana, basimane kuhlaniphele kwezwe, kodwa bazilute njengoNkulunkulu kunoma olokugwaja azi ngezicathulo zasekhweni kunjalo. Nje yiloko nje niyabo abakwaziyo kuphela nje ngokuya ukuhlakanipha abangabeka lokhu futhi benze lokho phakathi labo, kodwa uma sekuza ekwazini yena, ye. Ya, bathola ukubanjwa sibiyelweni salo nezimfundiso zingaphikiswa zalo. Amabanga abaprotestanga aqala ukufanayo abanamadodakazi alo abangena lokhu kuphika izwi likaNkulunkulu. Lenza lokho liphika izwi. Futhi uma umukela enye into ethize esikhundleni sezwi, uphika ukuliphika uqobo lwalo. Futhi uma ujoyina kwelinilodwa lawo, usuphike izwi nawe. UNkulunkulu akakufuni ngaleyo ndlela, akukho ndawo yakho yombhalo. Qaphelani, lena yingelosi yokukhanya kubulane. Ingelosi yokugcina. Yingelosi enyakelwe ebandla kwiLaodikeya. Isithunywa saseLaodikeya. Loko ngokugcina. Ngoba sona impela isahluko esilandelayo yisahluko seshumi nesishiyagalolunye okungumlobokazi ozayo. Futhi yikho lokhu embhalweni ingelosi yokugcina yafika kulethe ukukhanya phambi kokufika komlobokazi ukuba ayohlangabezana noKristu. Kwakungunyaka webandla laseLaodikeya khona-ke. Kwakuyini isithunywa senyaka webandla laseLaodikeya la? Sibabizela ngaphandle kweBhabhiloni na? Bukani, amabandla ahambanjwa isibiyelweni salo nalo nezifundiso zingaphikiswa zalo. Liphika izwi futhi lemukele izifundiso zingaphikiswa. Lena yingelosi yokukhanya ebandleni laseLaodikeya elalenqaba uKristu nezwi lakhe. Imfundiso engaphikiswa futhi bambeka ngaphandle futhi wama eminyango engongqode ezama kungena. Niyabona? Unyaka webandla wawenqaba uKristu noKristu yizwi futhi wawulenqabile futhi wayengaphandle. Unyaka webandla kuphela esinawo kaKristu engaphandle ngongqode ezama kungena. Nalo mlezo wengelosi isithunywa sivela kuNkulunkulu sasinkeleleza umlezo waza emhlabeni ukuphuma eBhabhiloni. Phumani ezinhlanganweni. Umoya ongcwele namhlanje ukubonakaliswa kukamoya ongcwele yile ngelosi zama ukutshela abantu babuyele ezwini ngoba umoya ongcwele uyoqinisekisa kuphela izwi. Ngeke waqinisekisa izifundiso ezingephizwa akuka kuphila kuzo ungukuphila. Qaphelani, unyaka webandla laseLaodikeya wawumphikile wamenqaba futhi wambeka ngaphandle. Qaphelani, le ngelosi iyisithunywa sawugcina ngaphambi kokufika kukaKristu esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye sesambulo. Iphimbo lesithunywa, uma isiqaphela, ngenkathi sinikeza iphimbo lasemhlabeni kwaba khona iphimbo elankeneneza futhi ezulwini. Ivesi lesine, uma lifuna ukukufunda, kulungile, ivesi lesine, isahluko seshumi nesishiyagalolunye. Lesi sithunywa emhlabeni sasayeme kakhulu kuNkulunkulu, kwaze kwathi ngenkathi sikukhuluma emhlabeni, uNkulunkulu wankeneneza into efanayo ezulwini. Kuyini lokho kuhunyushwa kwevesi lesine na? Ichaza ukuthini na? Iphimbo likaNkulunkulu likhuluma kubantu bakhe abamisela ngaphambili lithi phumani kulo khona impela iphimbo elaliyikho. Nabantu baphumele konke phakathi lapho konke kuphumele eBhabhiloni. Phumani kulo ukuba niyehlakanyeli izono zalo. Yebo mnumzane, niphume kule mfundiso engaphikiswa nezivumo khona niyezwini elenziwe umoya lokuphila. Amen. Qaphelani, isahluko seshumi nesishiyagalolunye ngesilandelayo. Emva kwalokho niqaphelile lapho esahlukweni seshumi nesishiyagalolunye. Emva kwalokho qaphelani ini? Emva kwani na? Emva komlayezo ukuthi phumani kulo. Emva kwalokho bekusani ngukumemeza kwabangcwele abangumlobakazi nomyeni bemshadweni wewundlu. Sisendele kangakanani mfowethu na? Luyini ubizo lokugcina na? Phumani eBhabhiloni. Manje bazalele bami, yikalesi sizathu ngimelene nalo. Ayikho ngokombhalo, ingengekho ngokwebandla lomthetho. Ifakazeleke ngokuthi ingamanga. UNkulunkulu akekho kuyo, akakaze abe kuyo, akasoze aba kuyo. Manje ngisho ukuthi abeka abantu kulezi zinhlangano, yilapho ibandla labumbeka khona. Kodwa inqobo nje uma uhleli kule ngubo, uyingxenye yayo. Uma ngihlala United States ngikumelike inqobo nje uma ngiyisakamuzi noma ilunga lale United States ngiyingxenye yayo. Uma ngiye eGermany futhi ngiphika ubulunga bami lapha noma ukuba yisakamuzi kwami ngithathe ukuba yisakamuzi eGermany angisasuye emelike ngiyiGermany. Futhi uma ngiya eJapan noma ngabe kukuphi eRussia ngiba yisakamuzi lapho. Futhi uma ujoyinana nesakamuzi inqubo futhi ube yisakamuzi saleyo nqubo ukhombisa oyikho. Futhi ngaloli zisuku zokugcina uNkulunkulu ubizela abantu ngaphandle kwayo. Ikambe lashe njalo. Phumani kulo ukuba ningahlanganyeli nalo. Futhi ngiyakunamukela. Ningathinti okungcolileyo kwalo. Niyabo? Futhi ngiyakunamukela. Futhi niyoba ngamadodana namadodakazi kimi. Futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kini. Niyabo? Yiyo lesizathu ngikhulume ngamelane nebandla idlangala. Ngeke ngalibiza ke bandla, linye kuphela ibandla. Lelo ibandla lomzimba kaKristu. Kodwa lamadlangala okubizwa ngebandla iBhayibheli lami lingitshela ukuthi angamagama ayinhlamba onke, zonke izihlangano. Ihlambalazane na? Inhlamba ngokuphisana na noma khuluma ngokumelana. Uma uNkulunkulu ethi woza uzale futhi bathi woza ujoyine, uyabo?
When the baptism
uma imibhaphathizo kamoya uthathwa ngokwamanga kube ukucezalela lesinkwa iwefia ebandleni likatolika ukuxawulana ebandleni amaprotestana nedlingozi ebandleni lamapentekostali esikhundleni somuntu kakristu engena naso sonke leso sakhiwo sezivivane esaba naso ngolunye usuku nengezele ekukholeni kwenu amandla kanjalo njalo konke lokhu kuPetro omqala esokuqala uPetro sibili ngiyakhohlwa isakhiwo sokuqala lapho konke kwengezele ekukholweni kwenu zonke lezi zinto kumesaba uNkulunkulu nobumhlophe nobumngcwele naye yonke into khona-ke nibeka uphawu ngomoya ongcwele kodwa kufana nobunye ba bantu bazisho ukuthi banalokhu bebe bengenako ngoba bafundiswe ngokwamanga ama-Methodist athola umbuzo xakile ayivame kwenza njalo futhi athi ukuqhaqhazela kancanyana noma sinemweni amapentekosti akhuluma izilimi noma enze into ethize esusa amadlingozi ngiyazikola lezo zinto impela kodwa lezo zinto ngaphandle kwalezi ezinye ayisizi njengoba ngasho ngolunye usuku kufana nepikoko noma inyoni emnyama izama ukufaka izimpabo zepikoko kuye uqobo noma uklebe uzama ukusebenzisa izimpabo zejuba azimilanga neze lapho uzifuqele kuwe uqobo bayakutshalwa bayihlelo kodwa uma uNkulunkulu efaka noma yini lapho kungokavelo uzenza wena uthi ngijoyine ibandla izolo busuku ngeke ngisahamba ngeke ngisaphuza ngeke ngikwenze lokhu ngijoyinile ibandla yebo, uzaba kufaka izimpaphe zepikoko esidunjini sakho sikakhele. Unjalo, yebo, yebo. Ufanele uzale kabusha. Ufanele wamukele uKristu. Futhi uma wamukele uKristu, ungeke wamukele uKristu ngaphandle kokwamukela izwi lakhe ngoba uyizwi. Futhi ubone isimo sobesaba uNkulunkulu futhi uphike lelo khona ke ngiyamakala niyabo futhi ungaba usalokhu ngowayo yonke inhlangano oyifunayo futhi ube nesimo sokumesaba uNkulunkulu futhi uba usalokhu ungenalo manje nako lapho elikhona bangane nanze yonke into uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anisize angikusho lokhu kuba ngehluke ngizichaza mina lokhu kuyizinsuku zoxolo angisayini sole isivumelwano soxolo nani befundise lutho hlobo ngicabanga ukuthi benifanele nize nisayine nami hayi nami kodwa noNkulunkulu izwi kunjalo kunjalo lisho kushiwo iBhayibheli likusho ngendlela likusho ngayo ngoba iBhayibheli lathi uyosusa noma inezelo kwelifanayo futhi niyabo inhlangano yikho ngokombhalo futhi uma nimukela imfundiso engabhikisa yokuqala ningafanele nje vele nibuyele emuva le ngenxa yokuthi niwela umuqa khona lapho uma nibuyela kuzalwelo kusho khona again uyahamba embhalweni futhi uyayihlelweni bathi ngiyazi asikholelwa kulokhu ababhishobi bethu ebandleni lethu ufundisa ukuthi singelinye lamabandla abadala kuna wonke asifundisi angikhathali ukuthi yini abangayifundisi uma iBhayibheli liyifundisa umoya ongcwele kini uyozodla ngezwi akuna ndaba ukuthi into nesimani kanjani nokuthi kazama kanjani ukulichaza lidedise bangachaza badedise umphikinkolo ngathatha iBhayibheli futhi akuchaza uNkulunkulu amdedise kuwe ngakho-ke akukho muntu ananoma yiliphi ilungelo lokushumayela ivangeli ngaphandle uma eke waba njengomose semuva ngaleya kulezo zihlabathi ezingcwele lapho yena noNkulunkulu kuphela eme khona umuntu aze azizale ngokusha futhi ame lapho ubuze nobuze noNkulunkulu futhi azi akukho mphikinkolo akukho sayensi ephethele nokusebenza kwengqondo akukho ukuchaza akukho sifundiso esikhulu ezweni esingasusa lokho kuwe wawulapho ngenkathi kwenzeka. Yebo mnumzane, uyakwazi okwenzekile. Bese ke uthi ngaba nalo lo hlobo losehlakalo futhi nginomoya kimi. Futhi uma ubhika izwi noma ngayiphi indlela unomoya ongalungile. Uthi ngingeke ngihambisana nalento enjengale ngiyazi kodwa ibandla lethu kunomoya ongalungile nanto uPaul wakho lonkomba Kayini umakiwe yebo mnumzane Eva wangabaza nje izwi elilodwa elincane hayi konke uNkulunkulu akuzwe izwi elilodwa nje elincane futhi labangela bonke ubuhlungu benhliziyo nokwephuka umoya nokufana sono nezimpi naye yonke yeyinto onke amathuna onke amambulense ake yampongoloza zonke izibhedlela zakhela abagulayo okwakhe ukukodwa ukungabaza kuncane izwi elilodwa elincane likaNkulunkulu kwabangela konke lokhu futhi wabeka phandle kanti lokhu kwakungasoze kudingeke ukuba kwenzeke uzongena kanjani ungabaza izwi elilodwa lalo na uthi ngiyazi lisho lokho kodwa lichaza lokho nje manje bukani uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngento ethize ungeke waba nokuhlulela ngaphandle kokuba kuqala ube nomthetho uzofanele kube nento ethize uzofanele wephule into ethize ukuze wehlulelwe niyabo khona-ke ungebe bikho wahlulela ngokufanele ngaphandle kwenhlawulo manje niyabo ungebe nomthetho edolobheni othi inhlawulo yamadola amahlanu ngokwedlulela ihambe libomvu nomthetho olandelayo uthi qabo angahamba akhululeka niyabo ungeke wakwenza lokho ngakho ungebe khona imithetho emibili ekukhona ngesikhathi sinye futhi uwodwa umthetho uNkulunkulu oyedwa incwadi eyodwa uKristu yedwa yiloko kuphela ukukholwa kukodwa ithembe lodwa yiloko kuphela lelo yibhayibheli uKristu kabelani manje kulokhu uma kuzoba nento ethize nezela kulela izofanele yenezelwe ngumuntu ingeke yaba ngaphezu kwe futhi uma uNkulunkulu ezokwehlulela izwe ngebandla njengoba ekatelika lisho manje-ke liphi ibandla likatelika azohlulela ngalo na maningana kunelilodwa laseRoma elilodwa elisiGreki futhi kunazo zonke izinhlobo ezehlukene yiliphi ibandla likatelika azohlulela ngalo na noma mhlawumbe uzohlulela ngeluthela na awu manje-ke futhi mhlawumbe uzohlulela ngepresbyterian na niyabo uzokwenzani na angazi ukuhlulela ngebandla uzolehlulela ngezwi lakhe awu manje-ke akaneze niyabo angegcine iqembu labantu njengombono kakade ngobunye ubusuku umoya ongcwele wathululela phakathi wahamba wedlula ngqo kulelo bhokisi impela kukho lutho lubamba lowo ngomuntu ngamunye unikeza ukuhlanza ibandla kodwa lingeke lawubamba akukho nhlangano engawubamba yilokho kuphela nje lingeke lakwenza ninayo yonke into ophakathi lapho futhi ningeke nakwenza inhlangano ngeke yakwenza kodwa ngumuntu ngamunye onomoya ongcwele manje qaphelani manje-ke uma uNkulunkulu ezokwehlulela izwe ngezwi lakhe khona-ke uliqaphele futhi waligcina esimweni noma uma lenziwe lonke amathize-thize uzokuletha kanjani ukwahlulela nani yabo kuzofanele kube yinto ethize futhi akazange athi oyo ngebandla wathi oyosusa izwi elilodwa kuleli noma inezele izwi elilodwa kulo naye kuyosuswa isabelo sakhe encwadini yokuphila ngakho kimi uNkulunkulu yizwi lakhe nokwahlulela manje uma ngihlulela futhi ngimukele izwi futhi ngibone ukuthi uKristu wangifela khona-ke ngiyocela ukuphila kwakhe ukuba kungene futhi kungiqondise futhi uma ukuphila kwakhe kuyizwi futhi waloba izwi kungaba kanjani kimi ukuphila kwakhe nami ngizisho ukuthi ngingomoya ongcwele futhi ngeneze lezimfundiso ezingaphikisa esikhundleni swezina bekungeke nje kwasebenza ngingalenezela kanjani ihlelo abemelene nalo futhi wakufakazela futhi wawukhombisa ngomlando ukuthi njalo uma behlela bayafa ngokomoya na bakhula ngamalunga impela kunjalo bakhula ngamalunga kodwa ngokomoya bayindawo neze ngikhombise ngitshela emlandeni lapho kwake kwathi ibandla eli emva kokuba selihlelile lafa khona lapho umoya ongcwele walishiya akusekho zimangaliso nezibonakaliso futhi nje laqhubekela ngqo encushunqushwini yilokho impela kwenzeka emabandleni ethu amaphentekoste enza khona impela unina akwenzayo Ekaleni ayaphuma abantu abenqaba amahlelo manje abake benu bazalane nilalelelethe ibhu abanye benu madoda asemadala niyakwazi lokho iminyaka eyadlula amashumi amane iminyaka engamashumi amahlanu eyadlula ukuba ayekhulume kini ngenhlangano wena niyothi kwakuyinhlamba kodwa namhlanje ningabente nalicabanga ukuthi yayiyinhlamba ninabo besifazane niphungule izinwele zenu futhi nipende ubuso benu unyoko wayemelene nalokho lowo ongolungileyo olungileyo ongongcwele wephelekose endala kwenzekani kini na upawulu wathi benigijima kahle nithiywe yini na yabo emuva lapho nanikhululekile kulezo zinto kodwa nanifuna ukuba njengabo bonke abanye kodwa impela kwashiwo kusamueli uisrayeli wayele nkosi lokho kungunkulunkulu futhi bathi samueli sukugile senzele inkosi sifuna ukuba njengalo lonke izwe sifuna ukuba njengezinye izizwe sifuna inkosi ukuba isiyise empini sifuna inkosi engalo izimbi zethu futhi kwamphatha kabi usamueli wathi sengake ngathatha yini noma yini kini na sengake ngayithatha yini imali yenu kini na sengake ngalicela yini inkabi kumbe noma yini na sengake ngalicela yini noma yini na bathi qhabo awukaze usicele lutho noma athi sengake ngakukhuluma yini noma yini kini egameni lenkosi ngaphandle kokufezekayo na kunjalo na wathi khona-ke ningayemukele onkosi ngoba kuzosho incushuncushu kini manje kukhona ngifuna ukunibuza khona thabenakele likabrenham nilungiselela ukukhula nibe ithabenakele likhulu manje ngingahle ngingabikho isikhashane ngingahle ngiye ndawondawo kukhulu kusho ukuthi inkosi izongibizelaphi mhlawumbe ngisuke enkundleni mhlawumbe ngibuyele ensimini mhlawumbe ngahle ngibizele ehlane angazi ukuthi izongibizela kuphi kuze kufike ujesu ngifuna ukubuza into ethize sengake nganicela yini noma yini na sengake nganicela yini imali na sengake ngalitshela yini noma yini okwezinkulungwane zezinto enginitshele zona egameni lenkosi kodwa akufezekanga yini na manje-ke ningeyijoyini neze inhlangano kumelane nezwi likankulunkulu phumani kuye umani kuye futhi nizahlukanise futhi nemukele izwi lenkosi asikhothamise amakhanda ethu
Great God of the prophets, the God of Abraham, Isaac, and of Israel.
Kulunkulu omkhulu wabaprofethi, kulunkulu kaAbraham, uIsaka noIsrayeli, yengezela amandla akho Nkosi, kulomlezo omncane onqunyiwe obuse enhlizweni yami isikhathi eside, ukuya kubazalwane bami. Abaningi balabo phandle lapho Nkosi banokucabanga okungesikho ngami bacabanga ukuthi ngifuna kwehluka bacabanga ukuthi ngizama ukuba ngusiyazi batshele abantu ukuthi ngidukisa abantu ikakhulukazi ezindabeni njengobhabhathizo wamazi nje gameni lenkosi ujesu naphezu kwenzalo enyoka isifebe esikhulu namaninga lawo mathephu engaphumanga nalutho kodwa iqiniso elimsulwa futhi ngibabuzile abanye benu wozani futhi ningikhombise lapho engibona khona noma ngikholwa ngokungesikho noma ukumutsha ngokungesikho izwi futhi akukho namunye ovelile ngikhululeka kuwe baba makuthi la madoda azi ukuthi ageje ihora azolinda kube late kakhulu uma engabhekisisi
May they everyone, Lord, I am sure of this.
Kwangathi wona wonke, Nkosi, ngilesiqiniseko ngalokhu inhliziyo yami ibizokwephuka ukuba lo mbhalo ubungelona iqiniso kimi. Ngenkathi uthi konke ubaba ngiphe khona kuya kuza, izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Manje-ke Nkosi ngiqakele umbuso ngempela unjengoba washo ngiyazi unjalo ufana nomuntu owathatha inetha wayesechibikazini waphosa inetha phakathi wayesedonsa lonke uhlobo kwakukhona akungabazeki izinhlaza ezingumthuthambi kwakunezimfutho zasolwandle izilwebu zasemanzini izinyoka yonke into eyabanjwa yivangeli kodwa ekugcineni masinya isikhuphashe sabuyela emanzini futhi ufudu lwasolwandle lahosheka inyoka yafutheka futhi yabuyela emgodini onodaka njengenja ebuhlanzweni bayo noma ingulube kuzibhixeni kwayo kodwa kwakule nhlanzi yangempela lapho nkosi futhi nginale nduduzo yokwazi ukuthi ngisho nangaphambi kokuba inethe iye phezu kwazo zaziyizinhlanzi ngaleyo nkathi zazalwa zaziyizinhlanzi ezamisela ngaphambili futhi ikanjalo nenethe evangeli ebamba phandle ezivuseleleni uyabazi yabakho uqobo into kuphela kibophezeleke kuyo baba ngokwazi kwami ngokuhlala ngokwethembeka kuleli zwi nguwe kuphela umayo ukuthi yikuphi okuyikhona khona futhi ngiyazi ukuthi akungaphezu kokuba ufuthi laselulwandle belungabe inhlanzi itsho ukuthi ibingaba njalo nendoda noma umuntu onezindlebe ezingezo evangelini ongake aze aqonde iqiniso ukuba ubaba ububone phambili lokhu futhi wethembise ukuthi konke akunika khona kuyakuza Baba osezulwini ngikhuleka kuwe ukuthi wonke umuntu ozwa lo mlayezo omncane ukuthi ukukhanya okushunyayelwe kukho nencazelo enginanhlizweni yami ngakumuntu wakithi abantu abafelayo namadoda amanye awo phandle lapho nkosi njengasesigejaneni sikakora amadoda oqobo aholwa ngokwamanga nesitsha esingcwele sokushumisela impepho esandleni sawo kodwa abhubha Ngani ayengavumeli ngisho nesitsha sokushunqisela impepho somlilo singene nawo indodana ka-Aroni u-Eliezari wayefanele siqoqe futhi benza ibhanela le-altare ngalawo maketela isihlangu ukukhombisa nokuba kube yisikhumbuzo saleyo nto esabekayo uKora azame ukuyibumba futhi wahlela phakathi nokumelana nesithunywa sikaNkulunkulu Nakube kude nathi inkosi kwangathi umoya ongcwele ungasivikela njalo siyabonga inkosi ukuthi ibandla lethu elincane lelithempelane elincane elingcwele iminyaka eminingi yadlule iminyaka eyevile amashumi namathathu ngakuqa esizibeni lapha sigcwele ukukhula nomsokamo futhi sanikela le ndawo kuwo lesi sakhiwe sincane futhi ngaleya kulelo khona lethabenekele kubekwe lowo mbono ofezeka ncamashi lisalokhu lilapho bazoludiliza inkosi nje bazoseli kukile futhi nje bazolilondoloza ngokubeka elilodwa phezu kwalo uNkulunkulu siphe ukuthi lelivangeli legolide liqoshwe emakhasini lapha kwangathi lingelishiye neze lelibandla elincane kuze kufike uKristu kwangathi wonke amalunga omzimba kaKristu angena lapha evela esizweni sonke nasemhlabeni jikelele kwangathi onke ngamukela ukukhanya ivangeli futhi yangene kulo ke futhi yemukela uKristu futhi kwangathi kungaba yikho ngempela ukuthi amazwi akhe azofezeka imisebenzi engiyenzayo mina nabo bayokuyenza woza amazwi ami akholwe ngongithumileyo lokuphila okuphakade futhi uma ukuphila okuphakade kungena bazalwa ngaphezulu nemisebenzi evela kuNkulunkulu iyazibonakalisa ngoba ngukuphila okufanayo kwakukuye kungenze noma yini enye Ngakho baba maguthi lelibandla bangaphumuli neze siphethweni sabo saphakade phezulu kwedlingozi phezulu kwenhlangano phezulu kwanoma yini enye engaphansi kukaKristu uqobo lakhe ehlala kubo eqinisekise izwi lakhe ngabo nezithembiso sakhe kwangathi kusukela kumntwana omncane omncinyane lapha kulo busuku kuze kube ngumuntu omdala kunabo bonke embukele lesi sihlakalo futhi kwangathi wonke wesilisa noma wesifazane umfana nomntombazane ozwa le tape kwangathi kungaba njalo ngabo nkosi futhi ubaphe ukuqonda ukuthi ngizama kuphela ukuxayisa nokubizela ngaphandle ngokuba leli hora lilethi kunoma sicabanga futhi sibone ebhayibhelini umama sifebe nawo wonke amadodakazi akhangonondindwa ezibuthelene ndawonye uNkulunkulu siyaqonda ukuthi umbhalo uthi ukhulu oluphuma ensimini kakolo luyoboshwa kuqala lube yinyanda futhi luboshwe lwaba yizinyanda bezibiza ngamagama ayinhlamba ngempela elingaqondene nabo aliqondene nebandla futhi ngamadlangala hhayi amabandla linye kuphela lawo baba futhi lelo walifelayo futhi ngiyakhuleka baba njengoba silubona lonke luboshwe nyanda manje kwenzela umlilo we-athomu masinya ngiyakhuleka nkosi ukuthi uzovumela ukukhona ukugcwale futhi usinde sibe khona nkosi kwangathi singakhula futhi sikhanye ukukhanya futhi sifana nojesu uma ngingezi izinto unkulunkulu angidinga ngizenze khona-ke angina kuphila kimi kodwa uma uNkulunkulu ekhuluma futhi ekukhombisa ukuphila kwakhe khona-ke lokho kuyazikhulumela siphe khona nkosi nginikela lo mlezo kuwo nokuthi uqaphe futhi ulethe amashumi izinkulungwane nkosi noma bonke abantwana bakho abamisela ngaphambili evangelini kujesu kristu oyizwe egameni lakhe ngiyakhuleka amen. Yantanda Buba Wantanda Ka Wante ngizobuza umbuzo ngangaki kulobu busuku kulezi zethameli ezibonakalayo lapha zaleli bandla labantu elihle elikhulu noma indlu yabantu njalo kule ndawo yokukhonzela okholwa ngayoke inhliziyo yakho impilo yakho ilinganiselwa nezidingakalo wena sikankulunkulu nebhayibheli futhi uyawukhola lokho ngokubuka impilo yakho uqobo futhi ubona indlela umoya onyakaza ngayo kuwo ukuthi ukholwa yilo lonke izwi indlela elilotshwe ngayo futhi uligcina na niyalikholwa na uNkulunkulu anibusise kwangathi angawugcina njalo njalo umoya wakho uphezu kwenu futhi kumngane wami osethayiphini ngifisa sengathi ubungabuka lapho kulezi zithameli kulobu busuku ngiqakele kungenani amaphesenti angamashumi esishiyagalolunye abantu abaphakamise izandla zawo ukuthi alikholwiwe futhi alibhekisise ibhayibheli hhayi okushiwe ibandla okushiwe ibhayibheli hhayi okushiwe idlangala okushiwe ibhayibheli futhi babona ukuphila kukakristu kubonakalisa kulo. Niyazi ezinsukwini zakudala ngaphambi kokuba babe nezincibikalisi umkhandi wezinto zegolide wayevamise ukushaya igolide ngesando ngikakele nizwile ngakho ngaphambi kokuba liye esincibikalisini bayalishaya negolide liyimpahla esinda kunazo zonke lisinda kodlula umthofu futhi ngakho ngenze kuhle okuncane futhi ungathatha ezihlabathini ekugugulekeni ezingwadule bese uhlikihla isandla sakho phezu kwesihlabathi bese kuthi-ke hu uphephethe kanjalo nothuli nayo yonke into eyondize isuke amadwala kodwa igolide lisinda kakhulu lihlala lapho bese kuthi-ke uma ucosha lelo golide ligingqika lelidlule ekungcoleni okuningi kakhulu lize linqwabele inqwaba futhi iminyakanyaka yezintabamlilo lapho linqwabelana lathola udakana yonke into umtapo wensimbi okhipha insimbi nezinye izimpahla zixubene nalo umshayi wayevame ukuthatha lesi sigaxa segolide futhi alishaye futhi aliphendule futhi alishaye futhi aliphendule aze akhiphe wonke amanyelela futhi niyazi ukuthi wayazi kanjani ukuthi wayesewakhiphile wonke amanyelela wayekwazi ukubona isithombe sakho uqobo sibonakaliswa kulo futhi yingaleyo ndlela uNkulunkulu enza ngayo ibandla ushaya zonke izivumo khona wonke amahlele yonke imfundiso engaphikisa eyenziwe ngumuntu aze abone ukuphila kwakho uqobo kubonakalisa kuwe uma ngingenza imisebenzi kababa wami ningangikholwa niyabo Uma ukuhlasela ibandla ukuphila kokuKristu kungabonakaliswa kuwe ungamuthule. Uma ungenakho ukubekezela amandla zonke lezi zinto nokukhuthazela nezinto nokumesaba uNkulunkulu nokuthanda abazalwane nazo zonke lezi zinto ezidingeka kuwe. Kulendaba ukuthi wenzeni, kulendaba ukuthi umemeze kangakanani, ukuthi ujoyine amabandla amangaki, ukuthi ukhasele izimpaphe ezingaki kuwo uqobo, ungakwenzi. Linda kuze kube ngokoqobo, ngokuvela enhlizweni yakho, ungakuthethelela kuze kuthi enhlizweni yakho ube nokuthanda abazalwane. Kulendaba uma ubehlutshula intshebe engagcwala isandla kanhlanye, ungaphendula esinye isihlathi ngokumnandi, yabo, kuze kuthi lawo mandla. Akulendaba ukuthi bathini kuwe. Ngenkathi bemboza ngendwangu ebusweni bakhe futhi bemshaya ekhanda bathi, manje bangitshela ukuthi ungumprofethi. Manje badlutshela indwangu bayisusa kuye. Nomunye wabo ephethe induku wathi, yimuphi yithi okushayile na? Profetha futhi usitshele. Ngamanye amazwi, khona ke sizokholwa ukuthi ungumprofethi. Akakaze uvule umlomo wakhe. Uma uzomprofethi evubuka, onaza zonke izimpendulo kuwo onke amaqhinga ongawakhuphula, khumbula, akasuye umprofethi. Namhlanje bazofanele bazi yonke into. Uma uzoba nokuphathwa yizinyo nalapho uzoba nokuphathwa isisu naye yonke enye into futhi akutshela konke ngayo leyo kusiyemvelo kaNkulunkulu wethu. Bhekisisana abaprofethi, bhekisisana uJesu. Bukani Pawulu, ngenkathi wayekwazi ukushaya indoda ibe impuputho, futhi wayeke umkhandi wethusi yamxoshezweni, ngiqagele walahlekelwa amandla akhe ukuba amshaya abe impuputhe. UJesu wayekwazi ukuvusa abafileyo, futhi lokho kwathi isosha lidakiwe lamphimisela ebusweni bakhe, futhi lidonse isikhwehlela, futhi limphimise, futhi limhluthule intshebe ebusweni bakhe, futhi limshaya ikhanda, limthandele ngendwangu lathi, profetha, futhi usitshele ukuthi ubala okushayile, futhi akawuvulanga umlomo wakhe. Ningababukeli bonke laba basebenzi bamaqhinga, kodwa khumbulani, bayakhuluma kuphela, idola mbumbula kuphela likhuluma ukuthi kukhona la ngempela ndawo. Uma ubona lezi zinto zenhlangano zikhula futhi ziphumelela, njengoba kwathi ubuqili buyaphumelela esandleni sakhe, khumbulani nje, kunebandla likaNkulunkulu elincane ndawo, ngempela ligcwaliswe ngomoya ongcwele, elangoqobo, elenyuka ngelada. Don't look at the big one. Paulo wathi, alikamamukeli umoya ongcwele lokhu nakhulana. Bathi, ngani, besingazi ukuthi kwakukhona umoya ongcwele. Wathi, pho, lapho babhathizwa kanjani na? Uma kungenzanga mehluko, wathini kulelo bandla lapho na? Bathi, sesivele sibhabhathizwe ngomunye wendoda enkulu kunawo wonke yake yama emhlabeni, uJohane umbhabhathizi, wabhabhathiza inkosi yethu. Lokho kubhabhathiza akwenele duna? Wathi, qabo mnumzane, ufanele uphile ubhabhathizo ngoba umbuso ubekwe uphawu kunoma yini enye. Futhi kwathi bekuza lokhu, wathi uJohane kuphela wabhabhathizela kuko kuphenduka, hhayi kuthethelela kwezono, ethi nifanele nikhole nguye obeza kuza, lokho ngukuthi kuJesu. Futhi kwathi bekuza lokhu, baphinde babhabhathizwa egameni likaJesu Kristu, kunjalo, impela balandela umbhalo. Niyazi kunikelweni kulokhu kusa, uMose walandela ephethini alibona ezulwini, futhi waxhumeka ithende kukumela. Ngenkathi uSolomon yakha ithempeli, wenza na? Landela iphethini uMose ngethende, egcina umbhalo usemgqini. Futhi ngenkathi uNkulunkulu efika ethempelini lakhe okwezinsuku zokugcina, leli thempeli umoya ongcwele unginungisele umzimba, umoya ongcwele wehla ngosuku lwePentecost, umlezo wonke ukuthi phendukani nonke futhi libhabhathize egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono. Khona niyakwamukela isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba ithembiso ngesenu nesabantwana benu nesaba okude, lisho abaningi iNkosi uNkulunkulu wethu eya kubabiza. Uma ufuna ukubiza umfundisi wakho ngodokotela, uDokotela Simon Petru wabhala isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo, isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo kwaphakade, yilokho kwelapha ukugula. Ake kuthi abanye balaba sokemese abangowara bezama ngehlelo ukugcwalisa ngeke indlela ethize inesizathu bene yazi uma ungenezeli wenezela kukhulu kakhulu esithekweni somuthi nokusetshenziswa kwawo ungahle mningi kakhulu poison ungahle usibulale isiguli sakho uma ungafaka owenele kuso ungabisi owekhambi uma ungakwenzi awuzi ukusiza ngalutho isiguli sakho. Inyanga yakho iyazi nje ukuthi sibhala kanjani isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo. NoKristu umangele ngumbhalo isithako somuthi nokusetshenziswa kwawo futhi wasibhala. Nelezeli kuso noma usisuse kuso thatha umuthi nje ngendlela oyiyo isilapho kuzo zonke izifo ezincane. Unkulunkulu anibusise ngiyamthanda na? Amen. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda wangithengezende Yesu endi wasekalvari. Manje sisalihamba isha manje phenduka bese uxoxa nomakhelwane wakho lapho. Oh, uyisihambi naye edlula. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Lokho kuyamangalisa. Ngoba wangithanda ka. Wangithe. Yeso waza ngapha kule ndlela yokudlula ephakathi lezihlalo. Yebo, ngiyabonga mfowethu. Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda ka. Wangithe. Asicule manje. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda ka. Wangithe. Manje asikwenzi makanda yethu sivala amehlo ethu siphakamise izandla zethu namaphimbo ethu kuNkulunkulu. Manje njengoba nginikela kumeluzi siyajabula ukuba nani lapha. Asisile ihlelo sinamthetho kodwa uthando. Akukho sivuma kukholo kodwa uKristu. Akukho incwadi kodwa iBhayibheli. Akukho kubulunga inhlanganyelo nje ngegazi likaJesu Kristu elisihlanza kukho konke okungakholwa.
All together now.
Kulungile sonke kanye kanye manje. Ya. Ya. Unkulunkulu anibusise, nibuye futhi, nisivakatshele futhi. Ngoba wangithanda ka. Kulungile melusi mfowethu, inkosi ayi, unkulunkulu anibusise futhi.